Blog Talk Radio.
I'm not afraid.
Ganza nyakuganza, ganza, ganza, onje uganze, urunana nyarwanda uharanira impinduka. Banyarwanda, banyarwanda kazi rero, ni ikiganiro cyanyu nkuko bisanzwe, buri wa gatatu, ni ikiganiro tubagezaho, kihora kifite insanganyamatsiko urwatubyaye. Ni saa moya ikiganiro cyacu gitangira hano I Paris mu Faransa, ikaba ari saa moya z'umugoroba I Kigali mu Rwanda. Nkuko rero musanzwe mubimenyereye, ni ikiganiro mugezweho nanjye Umuhoza Benoit mfatanyije na mugenzi wanjye Anicete Kareye. Ubu rero turi saa moya n'iminota itanu, ubwo tugiye gutangira kubagezaho ibiganiro byanyu mukunda buri gihe. Mbere yuko rero dutangira ibiganiro byacu, reka mbaze mugenzi wanjye dufatanya ko yamaze kugera muri studio, hanyuma weho n'akanya ko gusuhuza abatwumva. Anicete, niba unyumva, ijambo ni ryawe.
Bose muri iki kiganiro ngasuhuza abo turi abari ku buhanga bw'ibyuma, ngasuhuza abadukurikiye bose n'abazadukurikira mu gihe kiri imbere. Ndasuhuza cyane cyane abayoboke b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka, kandi nkaba nizera yuko tuza kugira ibiganiro byiza. Narimaze iminsi muze ntaboneka, ariko ndumva turi kumwe gatanu kuri gatanu. Urakoze,
urakoze cyane Anicete Karege. Nanjye ndakumva neza gatanu kuri gatanu. Mbere rero yuko twakira abatumirwa bacu, nagira ngo mbanze nyuzo ubutumwa ariko reka mbaze nakira abatumirwa bacu two gukomeza kubaheza mu gikari cyangwa se kugira ngo wenda dukomeze dutangire gahunda tutarabageza kuba twumva cyangwa se bazatwumva. Reka mbanze numve abatumirwa bacu niba bamaze kugera muri studio. Uyu munsi dufite abatumirwa babiri. Anicete, wamfasha kwakira abantu batumirwa, hanyuma noneho bagasuhuza abadukurikiye tukareba igikurikiraho.
Yego Benoit, urakoze, ndagushimiye. Ngira ngo wenda sinzi niba n'umuntu yavuga nuko ari abatumirwa kugira ngo nabasangwa. Turi kumwe n'umuvugizi w'urunana nyarwanda ruhanira impinduka, Nashire Kamana. Ashire, niwe unyumva, wafata ijambo ugasuhuza abatwumva, kandi nyine mbonaho n'akanya ko guha ikaze.
Urakoze cyane kumpa ikaze Anicete. Ndabumva neza ijana ku ijana gatanu kuri gatanu. Ndasuhuza, ndabaza mbasuhuze mwebwe mutegura ibiganiro, ikiganiro rwatubyaye gitegurwa n'abantu bacu bari kuri ku mugabane wa Europe. Ku kazi keza mukora buri cyumweru rwose mutugezaho ibiganiro byiza cyane, bifata umwanya, bisaba imbaraga. Ndabashimira cyane hamwe na ekipe tekinike mukorana. Ndasuhuza abanyarwanda bose muri rusange, by'umwihariko abayoboke b'urunana nyarwanda ruhare n'impinduka. Nsuhuza kandi n'abakunzi ba Radio Iteme. Murakoze, ndizera ko tuzakugira ikiganiro cyiza.
Urakoze Ashire, nawe turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu. Hanyuma rero tukaba turi kumwe na none n'undi muntu utari umutumirwa nawe cyane, kuko amaze igihe aze kumenyerwa kuri Radio Iteme, akaba ari Pastori Bahati. Pastori Bahati, niwe unyumva, nawe wafata akanya ugasuhuza abadukurikiye, kandi mboneho n'akanya ko guha ikaze.
Urakoze cyane, ndabasuhuza mwese Ashire, Benoit na Anicete. Nishimiye ubutumire bwanyu, kandi mboneyeho nanjye gusuhuza abanyarwanda bose batwumva aho bari hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga bigari. Murakoze.
Murakoze cyane. Ubwo rero Benoit, ndumva wari unsabye kwakira bagenzi bacu turi kumwe. Ngiye nanze kubita abatumirwa kuko ndumva ari abasangwa. Ubwo rero ndabangushije ijambo, ubundi tugakomeza ikiganiro. Urakoze.
Urakoze cyane muvandimwe Anicete Karege. Nanjye mpa ikaze bagenzi bacu ku kiganiro urwatubyaye. Ikiganiro urwatubyaye ubundi ntibaza ko ari ubwa mbere tubashije kwakiraho Ashire Kamana, akaba ari umwe mu bayobozi ba Arike urunana ruharanira impinduka. akaba ari nabwo bwa mbere twakiye bahatirora muri ikiganiro urwatubyaye kuko aba bose insanganyamatsiko tugiye kubagezaho mu kanya y'ikiganiro baraza kuyigiramo uruhare kubera role zabo cyangwa se uruhare rwabo mu bitekerezo cyangwa se ibiganiro tugenda dukora. Ashire Kamana rero akaba aherereye muri Canada naho Rora Bahati akaba ari herereye mu gihugu cy'u Burundi. Ngiye nkuko musanzwe mubizi ndi mu Faransa na mugenzi wanjye Anicity Karege. Mbere rero yuko tutangira ikiganiro nyirizina, hari ubutumwa bw'amasengesho bumaze iminsi guhamagarira abantu hirya no hino gusenga kwiyambaza Imana. Mbere yuko tutangira ikiganiro kadusaye muri studio wabudushyireho noneho ikiganiro nyirizina cyacu tugitangire muri studio.
Banyarwanda, Banyarwandakazi, mpirimbanye z'ubumuntu mu Rwanda, namwe mwumvise ijwi ry'impanda rya Idamange. Papa Francisco abahamagarira abizera n'abandi bose bafite umutima mwiza kuzirikana uburenganzira bw'ibanze bwa muntu muri uku kwezi kwa Mata 2021. Papa aragira ati, dusabire abaharanira uburenganzira bwa muntu ndetse bakemera guhara ubuzima bwabo kubera abategetsi b'ibigitugu na demokarasi zidahamye. Mu kuzirikana icyo cyifuzo cya Papa, turahamagarira abizera bose nta gutoranya imyizerere ndetse n'abafite umutima mwiza kugira ngo iki cyifuzo bakigire icyabo, basabire u Rwanda, basabire Damange ndetse basabire n'abaharanira iherezo ry'igitugu mu karere k'ibiyaga bigari by'Afrika. Buri wese ahasengera, yaba ari mu cyumba cy'amasengesho, kiliziya, itorero cyangwa umusigiti, badufashe dusabire Idamange n'umuryango we, Adeline Rwigara n'umuryango we, ba Mixindo Viateur, ba Dr Niyitegeka, ba Padiri Simba Eric Nshimyumuremyi, Niyitegeka Theoneste, ba Ntirushwa Theophile, Mizerwa Silver, ba Karasira Aimable, ba Deo Mushayidi, Padiri Mategeko Aime, ba Mudenderi Silver, ndetse n'abandi benshi cyane, ba abo twamenye n'abo tutamenye, tuzi bazira akarengane ko kuvuga ukuri mu gihugu cyacu. Buri wese niyandikire cyangwa telefone umupadiri, umupasteur, umuimam waho atuye amusobanurira ikibazo cya Idamange n'ikibazo cy'u Rwanda. Nimureke twumve impanda, dusabe Imana idufashirize aba bantu bagize ubutwari bwo kuvuganira abandi nabo batiretse. Murakoze.
Murakoze namwe. Banyarwanda, Banyarwandakazi rero, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dufite insanganyamatsiko zitandukanye ariko turibanda turatangira tuvuga amakuru ya arangwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko cyane cyane turaza kwibanda ku nyito twitse ngo niba Ubufaransa bwaragize uruhare mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda, kuki butabibazwa nkuko hari abanyarwanda bagize uruhare nanone muri ubwo bwicanyi bwabaye mu gihugu cyacu mu 1994 babubashijwe. Iyo iraza kuba inkuru dutindaho cyane kurusha izindi, ni nayo mpamvu twatumiye umuvugizi wa Arike urunana ruharanira impinduka aze kuza kudufasha mu bitekerezo bimwe na bimwe, kuko Arike hari imirongo igenda igenderaho cyane cyane muri iki kibazo, kuko ni nayo ni nacyo kibazo cya kibereye inzitizi abanyarwanda kugeza uyu munsi, ndavuga genocide yakorewe Abatutsi. Turaza kugenda tugaruka rero ku makuru atandukanye ari nayo tubanza guheraho, hanyuma icyo kinarimbabwiye cya mbere twaza gusa n'abagisorezaho. Mbere rero yuko ninjira muri iki kiganiro, dutangiye ikiganiro nyirizina, ndeka mbanze ngezeho ijambo ryo kwisegura. Icyumweru gishize twabagejejeho ikiganiro cyavugaga ku bavantara ndetse n'abasope, ni ikiganiro mu by'ukuri cyari gikenewe ndetse cyagiye kivugwamo ibintu binyuranye bitandukanye. Abantu benshi rero badusabye kugira ngo twongere tugaruke kuri iki kiganiro, ndetse banadusaba yuko twabaha ijambo kugira ngo twongere tukigarukeho. Kubera rero yuko tuzi neza yuko amagambo nk'ayo ngayo yakomeje gucamwa abanyarwanda imwe ibice, atazabura kubaho igihe cyose twahisemo uyu munsi kuba tutakigarukaho nibiba ngombwa tuzongera tukigarukaho kandi tumira mu by'ukuri mutubabarire kuba twana tutarahise dushyira mu bikorwa ubusabe bwa benshi nubwo bwari bukenewe ntekereza rero yuko ibiganiro byagiye bicaho mu by'ukuri byumvikanye kandi mu by'ukuri niba nta n'umusaruro ariko nibaza ko umusaruro ushobora kuba warabonetse kandi ikiganiro cyarumvikanye ubwo niba ngombwa tuzakigarukaho nanone ndongera kwisegura mu kiganiro cy'ubushize hari uburyo nabaye nk'utaravuze ibyari bikwiye kuko aho nagaragaje ko hari ikiganiro debat cyabaye kuri Radio Rwanda mu 1992 aho umuvugizi cyangwa se wari uhagarariye ishyaka rya CDR yaje kugirana ibiganiro mpaka na Bwana Twagiramungu icyo gihe nakoresheje ijambo ko Twagiramungu yarahagarariye ishyaka rya MLND mu by'ukuri ntabwo ryari MLND ahubwo yarahagarariye ishyaka rya MDR niba rero hari amakuru yabaramugezeho bikamubabaza ndagira ngo nisegure musabe ko yambabarira naribeshye kuko umwana w'umuntu aribeshya nkaba rero niseguye murakoze reka rero ntayigiye mu magambo menshi ngaruke ku kiganiro cyacu nyirizina amakuru y'imavugwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda harimo haravugwa abanyarwanda bagiye bahungira kenshi cyane baturutse mu bihugu bitandukanye by'impunzi baje bahahungira ubu ngubu hari ikibazo gikomeye cy'inzara irimo ibica ibigacika bamwe barimo bariyahura abandi baratanga imibiri yabo kugira ngo babashe kubona icyo kibatunga kugeza ubu ngubu baratungwa n'amafaranga ijana ku munsi amafaranga ijana ku munsi uramutse yashyize mu mafaranga dukoresha hano i Burayi umuntu yavuga yuko ari nk'isantime amasantime 10 ashobora gutunga umuntu amasantime 10 ngira ngo ni amafaranga ijana y'u Rwanda ndagira ngo rero byumvikane yuko abanyarwanda twakiriye impunzi mu gihugu cyacu izavuye Congo ndetse n'izavuye Burundi ndetse zimwe na zimwe zagiye zikomoka ku bibazo bya politike bikomoka ku gihugu cyacu cy'u Rwanda izo mpunzi rero mu by'ukuri zifite ibibazo zirahangayitse ndavuga impunzi zavuye Congo ni impunzi zavuye Burundi ndagira ngo mpamagarire abanyepolitike cyangwa se n'imiryango mpuzamahanga kureba uburyo izi mpunzi zishobora kuba zafashwa byaba ngombwa zigasubizwa mu bihugu byazo kuko ho hashobora kuboneka ibyangombwa bishobora kuzitunga kuko zagiye zisize ibizitunze nkiri kuri iki kintu rero cy'impunzi ndagira ngo nanone mfatanyije na mugenzi wanjye Anicet Karege mu mwaka w'1995 ndacyari ku kibazo cy'impunzi hari impunzi zari mu Rwanda zari zarahunze kubera intambara ndetse na biriya bibazo byagiye bivuka birimo na genocide yakorewe abatutsi hari impunzi zahungiye ku mu kitwaga Gikongoro kera ziza kugabwaho igitero Anicet Karege niba wibuka neza hari icyo wabwira abatwumva
yego urakoze cyane Benoît ubwo nyine twashatse kugaruka kuri zevenoma ubwicanyi bwabaye kibeho hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1995 wenda kugira ngo twibutse kontekste nuko mu gihe cy'intambara FPR irwana n'abasirikare b'ingabo za kera zo kwa Habyarimana muzi yuko uko FPR yagendaga isunika abantu nyine bagendaga bahunga ariko noneho biza kugera igihe abafaransa baza bakireya ikitwa zone turikwaze cyari kigizwe n'ama perefegitura atatu icyo gihe ya Cyangugu ya Gikongoro n'iya Kibuye ubwo rero byabaye ngombwa yuko aho ngaho FPR itahagera ikomeza imirwano nyuma yaje kuhagera nyine ariko icyo gihe abantu bari bahari bumvise baruhutse bamwe ntibakomeza bahunga berekeza Kongo aho rero haje kubaho ikintu kimeze nk'inkambi ntabwo hari kibeho gusa hari nyinshi hari ubwo hari kibeho aho ngaho hari ahitwa Rwamiko hari ku munini hose ni muri Gikongoro hari n'ahitwa Indago hafi ya Gikongoro hafi ya kibeho nyuma rero uko byaje kugenda nuko FPL yakomeje gusaba yuko izo nkambi zasenyuka ndetse ikanavuga yuko abantu bazirimo ngo bafite intwaro hari n'ama operation yabayeho yuko MINUAR ifatanyije n'ingabo za FPL bagiye gusaka mu nkambi bavuga ko hari mwe intwaro ariko ntibazibona gusa icyo FPL yashakaga nuko izo nkambi zisenyuka abantu bagasubira mu miryango yabo abantu barimo nabo kubera ko bari batarizera ubutegetsi bushya abenshi bumvaga bagomba kuguma aho ngaho uko byagenze rero nyuma y'igihe kinini HCR birimo MINUAR birimo ingabo z'u Rwanda ziyobowe na Colonel Fred Bingira ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane umwaka muri uwo mwaka w'1995 zarashe ku munsi haba ibintu by'ubwicanyi bukabije cyane umuntu yavuga ko ari amahano ku buryo imiryango itagengwa na leta yari aho ngaho yavugaga yuko hapfuye hagati y'600,000 to 800,000 mu nzu zishwe n'ingabo za FPL Inkotanyi hanyuma hari abasirikare bari bari muri MINUAR bakomoka mu gihugu cya Australia bo bavuze yuko hapfuye abantu 400,000 ariko noneho FPL yo murabyibuka abari bari mu Rwanda icyo gihe cyangwa n'abari hanze barabikurikiye FPL yohereje abantu barimo umukuru w'igihugu Pasteur Bizimungu n'abamwungirije benshi bagikibeho babarura imirambo bavuga yuko ngo hapfuye abantu 338 urwo ruzinduko niba umuntu yarwita uruzinduko rwabereye kiweho ku bayobozi b'u Rwanda umuntu yarwita n'urukoza soni kuko nta message nta butumwa bw'amahoro bwahatanye ahubwo Bizimungu icyo gihe niwafashe ijambo yikoma iyo miryango itagengwa na leta yatanze imibare miremire y'abantu bahaguye mbese ubona arakaye cyane avuga yuko banduje isura y'ingabo z'igihugu niwe watangaje uwo mubare wa 338 ariko ubundi mu by'ukuri rero uko byagenze nuko abantu bari bapfuye ari benshi cyane sinzi niba ari 400,000 sinzi niba ari 800,000 ndetse hari n'amakuru avuga yuko barengaga hasizemo aho nasomye 2025 wenda bwo barakabyaga ariko abantu bapfuye bari benshi cyane hari umugabo witwa Abdul Ruzibiza ngira ngo mwasomye igitabo cye mwese niwe watanze amakuru umwe mu batanze amakuru yavuze yuko ku itariki ibanziriza iyo ngiyo ya 22 z'ukwezi kwa kane ngira ngo hari kuri 21 hari habaye inama y'ingabo y'abakuru b'ingabo harimo wari minisitiri w'ingabo ndetse wari na minisitiri wari na vice perezida wa repubulika icyo gihe Paul Kagame n'abakuru b'ingabo benshi Ruzibiza yagiye atanga amazina ariko wenda ndabyirinda kuyasubiramo hari habaye inama i Butare hemezwa ko hagomba kubaho iyo operasiyo ni ukuvuga yuko ibyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwatangazaga yuko barashe mu nkambi kubera ko hari harimo abantu nabo ngo b'interahamwe babarasheho atari byo tubisanga muri icyo gitabo cya Abdul Ruzibiza byari byateguwe n'operasiyo yapanzwe babwira Fred Bingira Colonel Fred Bingira ugomba gukora iyo operasiyo yarabaye rero yarabaye hanyuma ngo nanone ubwo ndavuga amakuru tubona muri icyo gitabo cya Abdul Ruzibiza bavuga ko imirambo myinshi impamvu nyine bagiye kibeho icyo gihe bagasanga imirambo 338 nuko indi bari baraye bayipakira bavuga ko bagiye kwitwikira muri Nyungwe indi ndetse ngo bashobora kuba barayitwikiye cyangwa bakayitaba mu kigo cya gisirikare cya Kankuye bara ubwo rero abo bantu ngo nagira ngo mbanze nongere ingaye ku mugaragaro ubutegetsi udasiba kwica icyo gihe bisha abantu benshi umusubizo nta mpuhwe batarebye abana abagore abasaza bose barishe kandi sinzi niba mujya mubona n'amafoto ubona ukabona ateye ubwoba cyane ubwo rero nagira ngo nongere ngaye ku mugaragaro ubutegetsi bwa FPL Inkotanyi kuko nta nubwo bwigeze bugaragara ikintu cyo kwicuza bafashe Fred Bingira bamucira urubanza rwa nyirarureshwa ariko muzi yuko atigeze anakatirwa nta nubwo yigeze arara mu munyururu n'umunsi n'umwe bwo nagira ngo mbagaye ku mugaragaro ariko cyane cyane undi n'undi turi mu gihe cyo kwibuka twibuka bazize jenoside yakorewe abatutsi ariko nagira ngo nabo bavandimwe baguye aho ngaho ikibeho two kubibagirwa nabo tubunamire kandi tubaragize imana urakoze ndumva ari cyo navuga kuri ubwo bwicanyi bwaberekiweho kandi imiryango yabuze ababo muri icyo gihe twongeye kubihanganisha urakoze Benoit
urakoze Benoit urakoze cyane muvandimwe Aniseti Karege kugerageza kurezima mu ncamake byabaye nyuma y'imyaka 26 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda reka ngaruke kuri iki kintu se nubaza gatoya muvandimwe ukaba n'umuyobozi muri arike urunana ruharanira impinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ejo ku itariki 22 izi mfu z'abantu zitavugwaho rumwe Pasteur Bizimungu yaravuze ati hapfuye impunzi 338 gusa ni ijambo gusa iryo ni ifite icyo rishatse kuvuga naryo hanyuma abari mu gisirikare cyo gihe kitwaga igisirikare cyangwa se ingabo za Minwari ingabo za Rizaoni zo muri Australia zo ziravuga ziti turakeka ko hashobora kuba ari 2000 abandi nabo bagenda bishyiraho imibare yabo reka wenda duhagarare ku kintu kitwa 338 by'abanyarwanda bapfuye bitwa ko bari bahungiye ahantu runaka tukaba tuzi ko FPR cyangwa se ingabo z'inkotanyi zakoze ibishoboka ngo zirokore abantu kukizana niwe kukiza aba bantu 338 bo wenda biyemereye n'umuntu akaba yanasubiye inyuma bwana Ashire Kamana uzi neza yuko atari ubwa mbere ingabo z'u Rwanda zirashe ku mpunzi kuko na Amnesty International iherutse kurega Leta y'u Rwanda yirega kuba yarabashe kurasa impunzi zavuye muri Congo zari mu nkambi ya Kiziba iki kintu cyo kwica impunzi gikomeje kugaragara ni impunzi za Kiziba ni impunzi zahunye muri Congo urakivugaho iki nk'umwe mu bayobozi ba arike gerageza kubisobanura mu ncamake ya kuko turacyafite n'ibintu byinshi tugenda tugaruka murakoze
yego urakoze cyane Benoit komi ijambo no kumbaza kuri iki kibazo gikomeye cyane ndanye mbere yuko nyisubiza ndabanza nihanganishe abantu bavuze ababo muri ayo makuba yose yagwiriye abanyarwanda kandi abayaguyemo reka tubasabire iruhuko ridashira nibyo nk'uko bivuze iyi leta iyobowe na FPR ndetse itarafata n'ubutegetsi yagira ngo no kwica abantu b'inzirakarengane ngira ngo byavuzwe kenshi yuko hari abantu bajyaga bavaga mu Rwanda basanze ingabo za APR mu birindiro byazo bagiye kuzitera ingabo mu bitugu bumvaga ku rugamba rwabo nabo rubareba muzi abantu bagiye bakubitwa udufuni ibyumba muri 90 bivuga ko naho batera hari abantu benshi bapfuye ngira ngo muribuka inkambi za Nyacyonga abantu bari barimo barahunze iyo mirwana ariko banavugaga ibyababayeho nkanjye nari nkiri mutoya ariko aho nigaga hari abana bari bararokotse ubwo bwicanyi bw'ibyumba batubwiraga ibyabaye ku babyeyi babo ibyo rero byarakomeje muri Congo bica abantu ikibeho naho nk'uko bivuze bica abantu ndetse no ku gihe cy'abacengezi ngira ngo urugamba barwimuye mu kujya kwica abaturage bose aho wenda guhangana nabo babaga bitwaje intwaro cyangwa se no kuganira nabo kuko witwaje intwaro nawe azafite icyo aharanira cyangwa se avuga ati iki kintu ngiye ndabona uburenganzira bwanjye butubakiwe cyangwa se butubahirijwe ndashaka ko bikemurwa nibwira ko leta yose igendera ku mahame ya demokarasi ibikwiye gushyira imbere inzira y'ibiganiro mbere yo gukoresha izo mbaraga zose z'ikirenga zituma n'abantu bapfa ndetse unabona ko ukurikije uko byagiye bikurikirana usanga harimo no kubigambirira bon ubwo rero impamvu nyamukuru y'abaratumye muri FPR n'ingabo zayo za APR hazamo gahunda isa nk'iyateguwe yo kwica abantu b'inzirakarengane ntabwo zose nazimenye ko ariko ntabaye muri izo ngabo wenda ngo menye aho byaba biturutse ariko hari ubuhamya bwinshi bwagiye busohoka aho wumvaga ko hari hashingiwe cyane cyane ku bintu by'ubugome bakanitwaza wenda ko hari igice cy'abanyarwanda cyice abandi ko bagomba kwihimura ariko muri 1990 icyo giye bica abantu ibyumba ntago bari barishe abantu ntabwo bavuga ngo babishe kuko ngo bihoreraga naho ikibeho ahantu hababaje cyane aho impunzi zari ziri mu nkambi mu by'ukuri zisa nk'izicungiye umutekano n'ingabo za minwari zari ziganjemo igice cy'abasirikare ba Australia ingabo za APR nk'uko nsete bisobanuye mu kanya zaraje zirasa abantu nta gutoranya ntago byari bigoye gufata umwanya wo kwinjira muri izo nkambi niba baravugaga wenda ko harimo abantu bitwaje intwaro ntibyari bigoye gusaba izo ngabo za minwari gukora icyo twakwita nk'umukwabo muri abo bantu ngo izo ntwaro bazikuremo ntibyari bigoye icya kabiri nabo ubwabo ntibyari bibagoye gushyiramo izo mbaraga kugira ngo bajye gukora umukwabo maze abafite imbunda bazibake oya baraje baracucuma bararasa bica umuntu birenze nuko bica inyamaswa akenshi ubwo ugiye inyamaswa ugiye no kuyica ihene inka cyangwa intama ubugira ngo uze no kuyiteka ugire icyo ubona ushyira mu nda ariko rero nko kwica umuntu nkawe ukamwica kugira ngo gusa wumve ko ubuzima bwe uburangije kandi atari umuntu ugize icyo gutwara ibyo bigaragaza rero ko hari umugambi ubuhari mubisha wo gukomeza kwica abantu ugambiriye gukanga abantu ugambiriye kubiba urwango kubiba ubwoba bukabije ndengakamere mu bantu kugira ngo wenda ube waguma ku butegetsi cyangwa se unatinde ku butegetsi ibi rero ni ibintu nko mu runana nyarwanda ruharanira impinduka twemera ko tugomba kwiyunga n'amateka yacu tukayavuga nk'ukuri ubutabera bugatangwa indishyi z'akabaro zigatangwa ariko icy'ingenzi nabwira abadukurikiye ni uko izi mpfu zose tuzaharanira ko hajyaho enquête ubwo ni ukuvuga ngo ni ubushakashatsi cyangwa se ubucukumbuzi bwimbitse bw'abantu babizobereyemo kugira ngo bazatubwire uko izi mpfu tuzazita uko tuzazikategoriza kugira ngo abo bantu bose bazirokotse ndetse n'abaziguyemo babone ubutabera ntabwo ibi bizarangirira aha ngaha mu biganiro gusa kandi n'abari ku butegetsi banakomeje kwicana Benoit n'ubu ngubu ngira ngo ibyumweru bibiri bishize twumvise amakuru y'abasore bagiye bakurwa mu ngo zabo bakanabasaba gusiga basezeye abavandimwe babo cyangwa se abo bashakanye ubwicanyi buracyakomeje FPR ntagira irunda muri icumu ibi rero ntabwo ari ibintu tuzakomeza kuyisaba mu magambo gusangira ngo abanyarwanda bamaze kubona ko amagambo adahagije hagomba no kuba izindi ngamba zituma ubwicanyi buhagarikwa naho ubundi abantu bazashira ndumva rero icyanyuma narangirizaho ari uko mu runana nyarwanda tugiye gusomana manifeste zacu ikintu cya mbere cyanditse kuri manifeste ni uko dushaka ko politike irangwa n'ubumuntu urumva rero ko ubumuntu bisobanuye yuko uba ugomba kubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu uba ugomba kubaha ubuzima bw'umuntu kuko burya n'uwakosheje ubuzima bwe bugifite agaciro ntabwo ugomba kubufata nk'aho atari ubuzima ikintu utabasha gushyira mu muntu ntabwo numva ukuntu wihandagaza ukumva ko wakimukuramo ukumva ko wavutse usumba abandi ku buryo ugiye n'igihe baberaho n'igihe bataguma kuberaho ibi rero ni ibintu tuzarwanya kandi tugashyiraho politiki zihamye zo kugira ngo ubuzima bw'umuntu bwongere bwubahwe muri kiriya gihugu ndumva ari ubugenge ugera abasubije murakoze
cyane Ashirikamana akaba ari umwe mu bayobozi ba Arike urunana ruharanira impinduka umuvugizi wa Arike akaba n'ushinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'andi mashyirahamwe abanyarwandakazi rero nk'uko mubyumva turacyari kumwe kuri radiyo iteme turimo dusesengura ibibazo cyangwa se amakuru yaranze iki gihugu cyacu cyangwa saranga iyi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka ngaruke kuri Pasteur Rurabahati, abantu benshi mumaze kumumenyera kuri radio nanone Iteme ku kiganiro atambutsa buri wa mbere isamoya nkuko bisanzwe za nimugoroba. Ni ikiganiro cy'iyobokamana na politike. Ni umuntu ntekereza ko tuzajya dukunda kwiyambaza igihe kimwe na kimwe, kuko n'umwe mu bantu bashyira imbere ikintu cyo gushaka ubumwe, kwiyunga, kureba uko abanyarwanda bashobora gushyira hamwe bagakorera igihugu cyabo kurusha ko abantu bashobora guhora baryana. Yabaye nk'indangagaciro y'abanyarwanda kuryana. Niyo mpamvu rero twahisemo kubazanira aba bantu babiri, umwe n'umwe mu bayobozi bagize arike, undi n'umwe mu bantu nabo bagaragaza ibitekerezo byabo cyane cyane mu kunga abanyarwanda. Reka rero ngaruke kwa Pasteur Rurabahati. Ni ikibazo cya kabiri gitandukanye n'icya mbere. Umuyobozi wa arike urunana akaba n'umuvugizi wa arike urunana bwana Ashire, hari amagambo agaruseho mu kanya aho yavugaga yuko mu by'ukuri ikintu cya mbere kigomba gushyirwa imbere n'ubumuntu, ndetse aza no kuvuga ku ishimo twari irimo rikorerwa abanyarwanda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahangaha yavuze umwe mu bantu baherutse gushimutwa cyangwa se kuvanwa mu rugo rwe, ariko barangiza babwira umudamu we bati tubabajwe nawe ndetse n'abana bawe. Izo ni inzego z'umutekano. Ushyize mu bundi buryo, inzego z'umutekano niba zari zigiye gufunga umuntu, ntabwo zari zizi igihano umuntu azahabwa. Niba zanagaragara nuko mu by'ukuri basize bateje ikibazo guhungabanya umuryango mu rugo. Niba n'uwo muntu azajya imbere w'ubutabera, nuko inzego z'umutekano zari zizi igihano uriya muntu azahabwa. Niyo mpamvu ngarutse kuri iki kibazo umuvandimwe yarabaye nkugarukaho. Nkiri kuri iki kibazo uraza kugifatanya n'ikindi. Mu minsi yashize nanone mu Rwanda i Rwamagana haherutse kubaho mu by'ukuri ikintu kigayitse kitabaho, aho bafashe umwana w'umusore ukiri mutoya wari ufite umugore n'umwana umwe, inzego z'umutekano za gisirikare na polisi ziramufata ziramurasa. Zimaze kumurasa zibuza imiryango yabo kuhegera, baramufata baramutwara. Aho bamaze kumutwarira, imiryango isaba ko yabasha guhabwa uburenganzira bwo gushyingura umuryango umurambo wabo. Barangije mu by'ukuri bimana umurambo. Icyo gikorwa cyateje umwuka mu by'ukuri w'abanyarwanda hirya no hino bibaza ibi bintu kibitera icyo ari cyo, kuko byageze n'aho inzego zimwe za leta zihakana ko zitazi aho umurambo uherereye, nyamara ararashwe ku manywa y'ihangu, ndetse ngo banamuziza ko ashobora kuba ari ibye ngo ibiti niba ari ibyo byitwa macadamia niba ari ibiki simbizi, n'ibiti bishya byaje mu Rwanda. Bwana Pasteur Bahati, amakuru avuga yuko umurambo waje kuza gutangwa washobora kuba aratanzwe uyu mugoroba, ariko hari haciye hafi nk'iminsi igera cyangwa se nk'icyumweru hafi abantu bakurikirana umurambo batarawubona, ndetse hibazwa byinshi cyane, havuzwe byinshi cyane. Ntekereza ko nawe wabayibonye. Nsoza, umunyamakuru wakomeje gukurikirana ibyo bintu witwa Cyuma Hassani, ufite YouTube ikorera ku mirongo wa interineti Ishema TV, nimugoroba twari tubonye amakuru none avuga yuko yaragiye kugirirwa nabi n'inzego z'umutekano aho zari zimugose zishaka kumugirira nabi, ariko abaturage baza gusubira inyuma bavuza induru inzego z'umutekano zizagira icyo zikora. Uwo munyamakuru yararimo akurikirana icyo gikorwa nyirizina n'ubundi ingabo na polisi zari zakoze zishaka kwica aho bicaga umuntu. Mwibuke yuko twatangiye tuvuga impfu zo mu nkambi, turacyari kuno none ku mpfu z'abanyarwanda mu gihugu hagati. Nk'umwe mu bantu rero bashakisha uko abanyarwanda bashobora kwiyunga, bashobora gushyira hamwe, iki kintu cy'ubugizi bwa nabi, iki kintu cy'agashinyaguro ku miryango iba yasigaye, iki kintu gihora kigaruka kihohotera kandi kikaba gikorwa n'ingabo za leta, Pasteur urakivugaho iki mu by'ukuri?
Murakoze kumpa ijambo no kumbaza icyo kibazo. Ariko bavandimwe, mbere yuko njya kuri icyo kibazo cy'uwo muntu wishwe akaraswa hanyuma bagahita bimana n'umurambo, abaturage bagasaba umurambo bakabirukankaho bakawimana. Amakuru naje kumenya nkurikije kuri YouTube ibyo nabonye ngo nuko bawumaze kutanga hashize iminsi, ariko tujye tureba ikibazo ku isoko cy'Abanyarwanda. Mumbabarire ndaza gukoreshamo na Bibiliya cyane kuko niyo ya ni specialisemo cyane. Reka dusubire inyuma gatoya tureba amateka y'ubutegetsi twakwita bw'Abahutu kuva muri 59 kugera muri 94. Igihe Abahutu bafashe ubutegetsi hari Abatutsi bake bagumye mu gihugu babana n'abo Bahutu, ariko ntabwo Abahutu bigeze baha rugari abo Batutsi nabo ngo bisanzure mu byiza by'igihugu, mu gisirikare, muri guverinema, mu buministre, mu nzego zose za leta. Iyo myaka yose yatambutse Abahutu nibo bari bafite ubutegetsi, babona umwanya uhagije wo gusiribanga ubwoko bwitwa Abatutsi. Mu by'ukuri Imana igihe inyuza abantu kandi yo ikora ituje ibihe byigisha abantu. Iyo ukurikije amagambo y'interahamwe zivugaga ibigwi muri iriya periode bateguraga genocide kuva 90 inkotanyi zitera kugera 94, wumvaga ari amagambo yo kwigamba arimo n'agasuzuguro kenshi cyane yuko Abatutsi badashobora gufata igihugu cyangwa se nta nicyo babakanga bafite ubushobozi bwo kubarwanya. Iyo urebye n'ayo amagambo bavugaga bariya bakambanda n'abandi n'ababagosora, wumvaga harimo ikintu kitwa gusuzugura cyane ubwoko bw'Abatutsi ko rutunyenzi turi aho ngaho tudafite ubushobozi. Media z'icyo gihe zashoboraga gutangaza ibyo guverinema yabategetse, n'ibinyamakuru byatangazaga zakanguka ibyo leta yategetse n'amaradiyo yose. Ibyo byose kwari kugira ngo bapfukirane abaturage babereke yuko izo nyenzi cyangwa se izo nkotanyi zidafite ubushobozi bwo gufata igihugu, ariko bashiduka bafata igihugu. Abahutu barahunga, FPR irihorera nayo irica, igera gutya irabasanga aho bari hose, nayo irabasiribanga pe ifata ubutegetsi. Aho ifatiye ubutegetsi yagize umujinya w'umuranduranzuzi, noneho nayo ikomeza gukora ubwicanyi. Amateka arabitwereka ko ubwicanyi bwakomeje butigeze buhagarara. Reka nombabwire bavandimwe, Shitani ntabwo igira ubwoko. Nta shitani y'umuhutu, nta shitani y'umututsi. Shitani ikoresha umuhutu ni nayo ikoresha umututsi. Kamere y'umuhutu mu bugome niyo kamere y'umututsi mu bugome. Ikibakoresha ni kimwe, ni umwuka umwe. Hari ikintu rero ushaka kuvuga kugira ngo ngushe ku ijambo neza. Inkotanyi zimaze gufata igihugu, ubwo ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi bw'Abatutsi bufashe igihugu busimbuye bw'Abahutu, imyaka 27 ishize leta iriho isiribanga Abahutu aho baba bari hose, nk'uko leta y'Abahutu yakoreshaga iturufu yo gusiribanga Abatutsi kugira ngo yikundwakaze ku baturage b'Abahutu, niko na leta y'ubu iri gusiribanga Abahutu kugira ngo yikundwakaze ku baturage b'Abatutsi kuko niyo ifite ubutegetsi. Ariko ndashaka kuvuga ikintu kimwe, Abanyarwanda nibashaka bave mu kintu cy'amoko babanze batangire bagishyire ku ruhande. Kurya abantu bamaranye muri 94 iby'ubuho bazamarana ibyikubye inshuro zigeze kuri 5, kuko amacakubiri yarenze igaruriro ntakiri mu bwoko gusa, ari no ku maradiyo. Uvugira kuri radio opposition bamwita igipinga ngo ni ukuvugira kuri opposition yarana, hari nababimbwiye ndabaseka cyane ndababwira ni na radio Rwanda impamagaye ibyo mvuga nabivuga na CNN na BBC. Ijambo rero nshaka kugushaho ni ringiri, uko gusiribanga abantu bagiye barafanatiza cyangwa barabogama, n'ubu bakibogamye
nibabonere ko abaturage abanyarwanda bose muri rusanga ari bamwe bizatuma habaho ubundi bwicanyi burenze ubwigeze kubaho muti kubera iki kubera ko hari amaturufu akoreshwa ari nayo yakoreshejwe mbere ya 94 mbere ya 94 gusiribanga abatutsi cyane utunyenzi izo nkotanyi zifite imirizo n'ibiki n'ibiki kugira ngo abaturage bakunde bafate imihoro bicane ubu naho wa mwuka wakoreshaga iriya leta ya habyara niyo nawe uri gukora ubu ngubu kugira ngo urubyiruko rw'abatutsi rufate defense yuko abahutu batagomba gusubirana igihugu ariko rero aho bigeze bimaze kurenga urugero kubera ko ibintu byose ubu ngubu birimo amacakubiri ibintu byose birimo amacakubiri mu rwego ari abatutsi ubwabo barasubiranamo bavuga rumwe ntibabyumva kumwe kuko nimba ubutegetsi bufitwe n'abatutsi tumva kimwe na sisteme y'igihugu cyangwa se ya leta babita ibipinga babita abanzi b'igihugu baba abatutsi baba abahutu abahutu nabo bari kurema agatsiko kabo ko kudashaka gushyira hamwe n'abatutsi kuko bahora bababonera muri yandorerwamo ya kera rero satani ukoresha abahutu ni nawe ukoresha abatutsi iki gihe rero tugezemo kugira ngo subize ikibazo cyawe muvandimwe ibyo ibiri kugaragara mu banyarwanda b'iki gihe ku butegetsi bw'iki gihe Imana irashaka guhinyuza abanyarwanda ibigishe yuko satani ukorera mu bahutu ni nawe ukorera no mu batutsi arumwe ahubwo hari n'ibitarakorwa bizarushaho gukorwa kugira ngo abantu bige nuko Imana yigisha abantu Imana ikwigishije mu magambo ukanga kumva izakwigisha ku buzima bwawe bizakubaho tugaruke rero tujye mu byabaye hariya hano uriya muntu barashe sinawe urashwe gusa wenyine ahora baraswa abona bamenyekanye kubera ko umunyamakuru peut-être yatinyutse kujya agatara ayo makuru yatajyayo ntago byari kumenyekana hari n'abandi bicwa ntibimenyekane hari abashimutwa ntibimenyekane kugeza ubwo noneho abaturage basaba n'umurambo we bakabazunguza bakawubima shaka kukubwira muvandimwe ntizimbye mu magambo ibyo biri kuba kugira ngo naba abanyarwanda bari bafite icyizere leta yabo bakagaya ya leta yahozeho kera ngo ni y'abahutu bamenye ko ubugome satani ashyira mu bahutu ni nabwo bugome satani ashyira mu batutsi bose ni bamwe bakoreshwa n'umwami umwe w'isi kandi satani ni umunyabinyoma kandi ni umwicanyi misiyo ni ukwica no gusenya no kurimbura narakubwiye ubushize mu biganiro ntihari terezi ibiri ibibuga bibiri satani akinishirizamo abantu muzunga ni muri politiki no mu madini igihe rero abantu badakangutse bakizera abandi bakavuga batava ngaba nibo mfura nibo beza none se nimba uno musamahanga ari kwiyama leta y'abatutsi ugasanga ibihugu by'abaturanyi bifitanye ikibazo amahanga afitanye ikibazo nayo imiryango mpuzamahanga yose iravuze induru nibaza yuko abantu bakagombye gukanguka bakavuga bati twaryeshye n'abangaba sishyashya ntabwo ari bo mfura ntabwo ari bo bamarayika nibyo mpamvu ushaka kubwira ngo uretse n'iby'umurambo hari n'ibindi bizaza ariko ibyo byose bigamije iki kwigisha abanyarwanda ndangiza rero abanyarwanda b'igihe kizaza ntibazibonera kandi mu mazuru ntibazibonera mu moko ntibazibonera mu bupfura ahubwo bazavuga bati izenafi byabaye byarabaye ari abahutu barishe natwe abatutsi twarishe ab'icyo gihe rero bo bazasabana imbabazi kuko bose bazababonekaho icyasha cy'ubugome ubugome bwabaye mu bahutu ubugome bwabaye mu batutsi bave mu rwego rero rw'amacakubiri binjire mu rwego rwo kwiyunga bavuge bati twese turi abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe twubahane dukundane twubake igihugu cyacu ngayo nguko ibyiriya murambo si ibyo gusa muvandimwe haraza n'ibindi ni ukuvuga ngo filime irakomeje ntabwo irahagarara icyo nicyo nakubwira ku byabaye hariya hantu murakoze
na urakoze cyane Pasteri Laura, ndagushimiye cyane. Nagira ngo mbwire abatwumva yuko uwo ni Pasteri Bahati, numwe tuzajya twiyambaza cyane cyane muri ibi biganiro bihamagarira abanyarwanda kumwe, bihamagarira abanyarwanda impinduka. Numwe rero ntekereza yuko azajya agenda agaruka kudufasha mu bitekerezo bitandukanye, abashaka kuzajya bamwumva neza cyane mu biganiro bitarimo mu byukuri kugenda duha ijambo abandi. Muzajye mukurikira ikiganiro cyo kuwa mbere isamoya, ni ikiganiro nacyo cyitwa politike, amadini na politike. Aho rero muzamwumva neza uwari we, azagenda abasobanura ibintu byinshi kandi byiza biryoheye amatwi kandi bikizana imitima. Nk'uko rero asoza avuga ati, usibye ko ari uriya umwe dushoboye kumva nawe umunyamakuru yashoboye kujya gukurikirana, aha twabibutsa ko banyarwanda kazi yuko ibyo turimo tuvuga, itangazamakuru mu Rwanda rirahari kandi ntirishobora kujya kuvuga karengane. Itangazamakuru 90% ryo mu Rwanda rikorera leta kandi turimo dushinja ubugizi bwa nabi biteye isoni. Ni nayo mpamvu usanga kenshi leta y'u Rwanda itakigira isoni kwisanga ku rutonde rw'abantu bahemukira cyangwa se barenganya itangazamakuru, ugasanga igihugu cyacu kirarutwa n'ibihugu birimo intambara kakanya mu rwego rwo kubariza uburenganzira bw'itangazamakuru. Biteye isoni cyane kuko ubu ngubu uyu mwaka raporo yasohotse, twafashe umwanya w'161 mu bihugu bafatiyeho ngira ngo 180 niba nibuka neza. Murumva ko biteye isoni cyane itangazamakuru ry'u Rwanda, mukwiye kwisubiraho, mukwiye kwibwira ko mu by'ukuri mukwiye kuba mukora abanyarwanda atari ibyo ngibyo. Ntekereza yuko uko muzagenda mukora gutyo igihe kimwe muzatakaza impushya zo kwitwa abanyamakuru. Reka noneho nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyiraho akaririmbo kugira ngo dufate
ko akaririmbo kajyaho, nasaba nk'iminota ibiri. Hari ibyo Pasteri Bahati yaravuze numvaga nanjye nshaka gukomozaho gato cyane, sinzi niba nanjye mberera cyangwa se nakabivuga nyuma y'indirimbo, nta kibazo nabo. Hari aho yari asobanuye ibijyanye n'amateka ahera kuri muri 59. Aha ngaha naho nkaba mvuga nti erega dushobora no kureba amateka tukarenza tukajya inyuma cyane na mbere ya 59, kuko 59 nayo yaje ari inkurikizi y'ibindi byagiye biba mu mateka. Hari ibintu nagiye nkurikirana numva abantu bakoze ubushakashatsi mu mateka y'u Rwanda, nk'umugabo witwa Laurien Uwizeyimana ariko ari n'abamwita Ntizimana, aho yasobanuraga uko u Rwanda rwiyubatse, uko ibintu by'amoko byagiye biza. Mu by'ukuri ibi bintu bya Hututsi nabyo ni ibintu bitabayeho u Rwanda rugitangira guturwa mu kinyejana cya 10, hari aho byageze bisa nk'ibiza aho ngaho, biyinjira mu bantu barabikoresha, ikarita y'indangamuntu nayo yishyizweho bijya mu bantu cyane kurushaho. Ariko ubundi ugiye kureba amateka y'u Rwanda, twavuga ko abantu b'abanyarwanda batuye muri kariya karere abenshi bagiye bahura n'ubutegetsi bukoresha igitugu, kandi nabwo bwafashe strategi yo gutandukanya abaturage kugira ngo babashe kuyobora. Ibi rero ni ngombwa ko aya mateka tuyavuga mu mizi, duhereye rwose mu mizi ishoboka amateka ababizi batubwira, kugira ngo noneho turebe n'impamvu tugeze hano. Ariko noneho ntitunavuge gusa ngo amateka ngo abahutu abatutsi gusa, tunarebe ko Pasteri nakunze ko yavuze ngo arakoresha ijambo ry'Imana. Burya ijambo ry'Imana, icy'ingenzi mu ijambo ry'Imana cyangwa ihame rikomeye ni kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niryo tegeko rikomeye nzi Yesu cyangwa uwo bita Yezu yashyizeho cyangwa yagiriye n'abantu inama. Na politiki ishingiye ku bumuntu rero nayo iganisha kuri ibyo bintu, kuko byose biganisha ku byo bita le respect de la dignité humaine. Urumva ko ni filozofi ebyiri zihuje, nubwo wenda zikorwa mu ndirigamwe zitandukanye, imwe ni ya religion ibintu by'Imana, indi kabya politiki. Ariko byose bifite aho bihuye n'ibihugu byateye imbere, usanga bishingiye kuri iki kintu cyo kubaha ubuzima bw'umuntu, kubaha dignité y'umuntu. Nkavuga nti rero umuti twahurizaho twese wo kugira ngo tubane twese neza, nuko hajyaho ubwo butegetsi bushingiye kuri ubwo bumuntu. Ubumuntu rero bushyirwa mu bikorwa gute? Ni ugushyiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko, bushingiye ku mategeko, aho abantu bose bareshya imbere y'amategeko. Ibihugu dutuyemo mu Buholandi, aho mu Bufaransa, hano muri Canada turi, hari abantu batandukanye bavuye mu nkomoko nyinshi zitandukanye. Harimo abirabura baturuka ahatandukanye, harimo abazungu baturuka batandukanye, harimo abarabu, harimo abantu bo muri Aziya baratandukanye. Ariko ikintu gituma babana ni iki? Ni uko hari amategeko bagomba kubaha, kandi amategeko nayo akabarengera. Ibyo bintu iyo byakozwe, umuntu agahabwa n'uburyo bwo kubaho bushingiye ku bumenyi bwe cyangwa se ku mpano ye, abantu burya nta kibazo bagirana. Nibyo rero mu runana twifuza kuzanira Abanyarwanda, kandi tuzabizana, kuko nibwira ko hari igihe kizagera tukaba turi mu mwanya wo kuba twashyiraho izo ngamba kandi zigakurikizwa. Murakoze, nibyo nagira ngo mvuge.
Urakoze cyane bwana Ashiri Kamana ku bitekerezo byunganira mugenzi wacu Pasteri Rora Bahati. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, ntituzagwe mu mutego w'abaturyanisha, kuko wa mugani nk'uko Ashire bisobanuye, amateka agenda avuga byinshi, na cyane yuko hari n'abavuga ko u Rwanda rwacu rwabanje guturwamo n'abatwa, hari nabo baje kwitwa abasangabutaka, abasangwabutaka, ubu barahindutse bishwe, bavuze ko bashigajwe inyuma n'amateka, ubundi sinzi aho bigeze, bagenda babahindura amazina biswe. Ubwo rero batangiye bitwa ngo ni abasangwabutaka, ngo nibo bagiye basangwa mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo ngo rwari rufite imbibi zifite uko ziteye. Hari amateka twagiye tuvuga mu biganiro byacu byagiye bitambuka ku rwatubyaye. Nyuma ngo haza abantu bitwa abahutu, nabo barwinjiramo bavuye za Chadi. Nyuma nanone ngo haza abatutsi, nabo bavuye muri za Abisinia muri Ethiopia, baza kwisanga bose ari Abanyarwanda. Ariko hagiye havugwa cyangwa se hagiye hagarukwaho ikintu cyitwa imbaga y'inyabutatu, abahutu, abatutsi n'abatwa bavuga ururimi rumwe. Icyo tugamije ni uguhinduka, tukakundana, tukabana, atari ibyo u Rwanda n'urw'Abanyarwanda twese hamwe. Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma dushyira akaririmbo, noneho tujye mu kiruhuko, tujye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro. Murakoze.
Oya ndabyanze gushimuta usoza uceceke ukene ntuvuge upfushe uwawe ntumushyingure ntumuririre. Oya oya ndabyanze.
Kubaho nariho nanze kubimbwa Rwanda, nanze guhonyorwa nkubitwara, nanze no kuba kagahumeka.
Dance, 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 dance,
ndanze oya rwose ndanze mufatanye n'umuhanzi mufatanye n'abahanzi turabashimiye cyane abatanze iyo ndirimbo kuri radio iteme indirimbo yahimbiwe urunana ruhananira impinduka mu Rwanda arike turabashimiye abahanzi rwose bakomeje kutugirira neza no kuduha indirimbo nk'izo ngizo zihuza abanyarwanda kandi zishaka guhuza abanyarwanda bose ni gice cy'akabiri cy'ikiganiro cyacu abanyarwanda abanyarwanda kazi nkuko mubizi cyangwa nkuko mubisobanukiwe turacyari kumwe n'abagenzi bacu dufatanyije mu kiganiro cy'uyu munsi ikiganiro rero kirakomeje igice cy'akabiri kiravuga iki kiravuga ku maraporo amazi iminsi avugwaho raporo z'u Rwanda zivugwa uruhare rw'ubufaransa muri genocide yo mu Rwanda yabaye mu 1994 hakabaho na raporo ya imwe y'u Rwanda y'ubufaransa nayo yasohotse ivuga nanone kuri uruhare rw'igihugu cy'ubufaransa muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ibi nibyo tujye kugarukaho izi raporo zose ziravuga kuri genocide ntabwo zizana ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda nta nicyo zimariye abacitse ku icumu ry'iyo genocide nta nicyo zimariye abanyarwanda ni raporo zitwara akayabo k'amafaranga menshi ngo ndavuga ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko wasubira inyuma ugasanga ni raporo zigaruka kuri politike kurusha kugaruka ku bumwe n'ubwiyunge kurusha kubanisha abanyarwanda hasohotse raporo zingahera hasohotse raporo eshatu raporo ya mbere yiswe raporo mucyo ni raporo yasohotse igihe u Rwanda n'Ubufaransa byari bihanganye cyane ku kirebana na n'ihanurwa ry'indege yari itwaye uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bwana Juvenal Habyarimana hakabaho iyo raporo yari mu bihe bikomeye u Rwanda ruyikoresha nk'uburyo bwo kwidefanda no gushaka gukanga abafaransa kuko icyo gihe haje kuvuka n'ihamagazwa rya ambasaderi w'Ufaransa kuva icyo gihe ndibaza ko ari raporo yasohotse mu mwaka w'2008 uyu munsi turi mu mwaka w'2021 ndatekereza ko Ufaransa butarohereza ambasade w'Ufaransa uhagarariye Ufaransa mu gihugu cy'u Rwanda nubwo umubano sana ukomeza kugenda ugaruka u Rwanda narwo rwari rwaratumije ambasaderi ariko nyuma bagenda babihindura ukuntu aza kongera kugaruka ubu arahari mu Faransa raporo rero yabaye aho ngaho hanyuma ejo bundi nanone haza kuvuka ikindi kibazo nanone cya ya ndege ikunze guteza ibibazo ya ndege yateje ibibazo mu gihugu cyacu hanyuma mu mwaka w'2017 leta y'u Rwanda yongera gushyiraho indi raporo ishinzwe gushakisha uruhare rw'Ubufaransa nanone kwihanurwa rye nako ku ruhare rwa mu rwego rwa muri genocide yabaye mu Rwanda iyo raporo yatangiye mu mwaka w'2017 nayo yatwaye akayabo k'amafaranga menshi cyane kuko yakozwe n'ibigo bitatu byo mu Rwanda ariko iza gusa naho ikurikiranwa cyane n'ikigo gikomeye cyo muri Amerika sindi bubigemo n'ibirebire iyo raporo yasohotse ejo bundi haza kuba rero na raporo yindi yasabwe na Macron perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yatangiye gukorwaho ubushakashatsi mu mwaka w'2019 iyo raporo nayo yasohotse ejo bundi ni raporo eshatu zigenda zigaruka igitangaje rero ari nacyo njye kugarukaho muri izo raporo ya mbere ya mucyo yasohotse ivuga iti raporo ya mbere ya mucyo yaje ivuga ngo ubwo reka mbisome mu ncamake ya mukanana nosa hantu raporo ya komisiyo ya mucyo yashyizwe ahagaragara mu izina rya guverinoma y'u Rwanda n'uwahoze ari minisitiri w'ubutabera Tarcisse Karugarama niwe washyize ahagaragara raporo yerekana ko Ubufaransa bwagize uruhare mu buryo butaziguye muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Iyo ni raporo yavuga ku Bufaransa bwagize uruhare rutaziguye. Hanyuma raporo ya kabiri yasohotse ejo bundi ya makuru nayo yaje ivuga ko Ubufaransa sindi buryo mu magambo menshi kuko bishobora gutinza ikiganiro cyacu. Iyo raporo yaje igaragaza ko Ubufaransa hari uruhare rwagize mu by'ukuri mu ntambara no mu bujyanama no muri finanso mu kugenda butanga ubufasha muri guverinoma yabayeho ku bwa Habyarimana yateguye genocide, kandi ko Ubufaransa bwari buzi ko genocide irimo itegurwa ariko ntibwagira icyo bukora. Ariko iyo raporo isoza ivuga ko ingabo zaje muri zone turquoise cyangwa se muri ka gace bashakaga katarangwamo intambara kashakaga gufasha abantu ngo bitwaga ko ari impunzi cyangwa se guhosha ibibazo byari bihari, ko iyo zone n'ingabo zatabaye icyo geze Ubufaransa nta ruhare zigeze zika. Iyo raporo rero yasohotse ejo bundi isohoka mu kwezi kwa gatatu nyirango ku itariki 26 niba nibuka neza ihabwa makuru. Iyo raporo yaje no kumanuka i Kigali wisamira hejuru. Amagambo yakurikiyeho yatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga bwana Vincent Biruta yavuze ko iyo raporo ya sosiyete y'Ubufaransa itazaba itandukanye, hamubyumve neza, itazaba itandukanye na raporo y'u Rwanda rurimo rukora itarasoka. Ushobora kwibaza ukuntu ikintu gishobora kuba kizunga abanyarwanda, ikintu gishobora gutuma ibintu byabaye mu gihugu cyacu isi yose yumvigatigita, ukuntu u Rwanda rushobora kubona raporo isohote y'ikindi gihugu rukayihuza na raporo izasohoka itaragera hanze rukemeza ko bitazaba bifite itandukaniro. Mwumve politike n'impfu z'abanyarwanda, ari naho dusaba ko abantu bakurikirana politike runana ruhanana impinduka, ko politike idakwiye kudutandukanya n'icyo turi cyo. Iyo raporo rero imaze gusohoka u Rwanda ruyakirana amaboko abiri nkuko nari mbisobanuye. Hashize iminsi 27 u Rwanda narwo ruba rusohoye raporo. Itandukaniro gatoya y'iyo raporo nuko ruvuga ko mu by'ukuri abantu bagize uruhare muri iyo leta, nabibutsa yuko raporo y'u Rwanda yaje ifite page zigera kuri 600 ariko raporo y'Ubufaransa yo yaje ifite page zigera ku 1200. Mwumve uremere. Kandi raporo y'u Rwanda yo ihera hafi miza 90 ikagera muri 94 irenga. Ubufaransa bwo bwakoze raporo gusa ishingiye kuri 90 ihereye muri za 94 gusa. Bo ni utarero Ubufaransa burashinjwa muri ya raporo ya nyuma ya gatatu burashinjwa ko rwagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi, yuko na perezida wabwo ndetse na bamwe mu bayobozi b'igihugu b'Ubufaransa, umuntu yavuga abantu bagera nko kuri 33 ngo bagize uruhare mu mahano yabereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngibyo ibishingiye mu bintu umuntu yavuga biri mu mpapuro zirenga 2000 kuko nahereye kuri raporo ya mucyo. Banyarwanda kazi rero ikibazo cyacu kiraha. Leta y'u Rwanda bwana Vincent Biruta baramubaza bati tumaze kumva raporo yasohowe y'u Rwanda yemeza yuko abafaransa bashobora kuba baragize uruhare mu mahano yabereye mu gihugu cyacu, murateganya kubatwara mu nkiko? Vincent Biruta yaravuze ati kugeza ubu ngubu ntabwo duteganya kubatwara mu nkiko. Reka rero ngaruke Aniseti Kamere ku muvugizi wa ARC bwana Shire Kamana. Abanyarwanda twatangiye tubwirwa 1800 byishwe muri genocide yakorewe abatutsi, ubu ngubu mu Rwanda baravuga bati ni miliyoni irenga. Iyo genocide abafaransa bayigizemo uruhare, batanga ibikoresho, batanga amafaranga kugira ngo iyo genocide ishyirwe mu bikorwa, ndetse bari bazi ko inahari. None u Rwanda rwarahiye ko rudashobora gutwara abo bantu mu nkiko, kandi hari igice kimwe aho Ubufaransa bushobora kubyemera, ubundi mu rukiko nta santima zibamo iyo umuntu yemereye icyaha arahanwa. Ibyo ni turango tuburanira abafaransa ko babikoze cyangwa batabikoze, tube turasoma ibyanditswe banditse cyangwa se byanditswe ku ruhande rw'u Rwanda. bwana Ashiri ubu Faransa ibushobora gutwarwa mu nkiko nko ministeri ubanye n'amahanga bivuze kandi barateganya ko hagomba kubaho imubano mwiza bashingiye kuri ibyo makuru yifuza ariko wenda bakagira impungenge by'uzamusimbura bwo tubaza kubigarukaho iki kintu cyo gushaka gufata abanyarwanda bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ukabashyira muri gereza barayiteguye cyangwa se bagize mu ruhare cyangwa se batanze ibikoresho by'ibanze ariko bari muri gereza barafunzwe igihugu cy'Ubufaransa nacyo kiyemerera ibyo bintu cyangwa se gishobora kuba cyarashyizwe muri raporo n'u Rwanda cyo kiba exonere ntigishobora gukorwaho kandi abantu barapfuye abatutsi babaye victime bari bakeneye impozamarira abatutsi bajije genocide bagomba kubona impozamarira kubera imiryango yabo yashize uyu munsi niwe barimo bakinirwaho umupira hejuru kuri izi politike zo kuturyanisha umwe mu bavugizi b'ihuriro burunana nyarwanda uharanira impinduka utekereza ko ibi bintu Leta y'u Rwanda ibikorera iki kuki bimeze gutya mu magambo arambuye ijambo rya Bwana Ashire Kamanda
urakoze cyane Anita kuri iki kibazo gikomeye ariko kinoroshye kirakomeye kubera ko kijyanye n'amateka y'u Rwanda amateka y'ukuntu u Rwanda ubusanzwe rwakoronijwe n'ababirigi ariko hari aho rwageze aho rugirana partenariat cyangwa se imikoranire cyangwa se collaboration n'Ubufaransa nduva ari muri 1975 cyangwa ibintu nk'ibyo 1975 aho basinye amasezerano yo gukorana ku education n'ibindi n'umutekano iyo mibanire rero niyo igenda ikagera no muri 1994 ariko ku bijyanye n'Ubufaransa ibyo nabashije gukurikira nuko bo twavuga ko uruhare rwabo rugera muri zone turquoise nyuma zone turquoise Ubufaransa ntibwongera kugaragara cyane mu miyoborere y'u Rwanda ubwo ni byinshi ariko ndageza kubishyira amagambo makeke icya mbere nuko izi raporo icyo twakwibaza ni impamvu zikorwa nyuma y'imyaka 27 FPR ifashe ubutegetsi cyangwa se n'imyaka 30 intambara yari ibaye mu Rwanda icya kabiri nuko kuba bakoze raporo bavuga bati yego muri iyi raporo biragaragara ko ubutegetsi bw'icyo gihe bwo mu Faransa Perezida Mitterrand yarafitanye umubano wihariye na Perezida Habyarimana kandi bazi ko hari politike zo kubyanisha abanyarwanda zari zihari ko hari abantu barengana yewe ko hari na za sinyari zari zihari cyangwa se ibimenyetso byerekana ko ashobora kuzaba impfu nyinshi cyane ari zizabyaye genocide hanyuma wenda ntibagira icyo babikoraho ibyo ngibyo nabyo bamwe mu bayoboraga Ubufaransa icyo gihe ntago bivugaho rumwe haravuga bati twamenye yuko FPR iteye FPR bo banarizaga ikibazo cy'u Rwanda mu ndorerwamo y'ubwoko hari abatutsi bavuye mu Bugande igihugu cy'abantu bavuga icyongereza bateye u Rwanda bafite imbunda uku kumarana aya makimbiranye agiye kugaruka hagati y'amoko abiri turayakemura gute nibwo bohereje ingabo ngo kugira ngo bahagarike mbese umurego inkotanyi zari zizanye ndetse banafashe ingabo z'u Rwanda kugira ibikoresho no kugira ubumenyi buhagije kugira ngo bakomeze baproteje igihugu abafaransa rero bavuga yuko ubwo ndavuga abo ku ruhande rwa Mitterrand bavuga ko icyo gihe bo bashyize imbaraga mu kubanisha neza ayo moko yombi ari naho basabye Habyarimana gushyiraho ayo mashyaka menshi ndetse no kwemera amasezerano ya Arusha bavuga ko urwo ruhare rwabo rwose barugize kandi barwitwayemo neza ko ibyakurikiye ari abanyarwanda ubwabo baba batarakurikije ayo masezerano ya Arusha ntibayashyira mu bikorwa bakamarana hagati yabo ubwo ndavuga ibyo witwa Hubert Védrine yavuze n'undi niba yuzi na rye bavuze kuri izo ngingo. Raporo kandi, iyi raporo yasohotse decret isobanura ikurikije archive, ikurikije ndetse ikurikije ibijyanye na communication cyangwa se n'ukuntu abantu bavuganaga, ukuntu leta zombi zavuganaga. Hari harimo za archive zagiye zibikwa, hari n'izo batabashije kubona, ariko izo babashije kubona zigaragaza ko hari imikoranire hagati ya leta zombi, kandi ko leta y'Ubufaransa yagiye imenya ko hari ibibazo bihari. Hari n'umuntu w'umukoroneri ndumva nibagiye izina rye babajije, we yari ari mu Rwanda icyo gihe mu ngabo z'Ubufaransa agiye gutabara u Rwanda, yagiyeyo nawe avuga ko hari naho bamusabye imbunda ngo zo kwica Abatutsi. Donc urumva ko harimo amakuru menshi cyane atambuka, ariko ku ruhande rwa leta y'Ubufaransa ubu ngubu na leta y'u Rwanda dushobora no kureba uburyo mushiki wabo yageze aho ngaho akaba sekretari wa Francophonie, uriya muryango w'ibihugu bivuga igifaransa, kandi u Rwanda mu buri 2025 cyangwa na 6 sinibuka neza amatariki, Perezida Kagame hejuru y'uburakari nta nama agishije abantu yari yafashe icyemezo cy'uko u Rwanda rugiye kuba igihugu kivuga icyongereza gusa igifaransa kikajya ku ruhande, ni nabwo basenyaga ya nzu ndangamuco ya Centre Culturel Français. Yerekana nyine ko umubano wagiye ugenda nabi, ariko inyungu leta ishaka gukuramo hano ni uko ni bya bintu byo kurisha byo gutegeka ukabona za privilege cyangwa se ukabona ibintu za avantages zimwe na zimwe kubera ko ukoresha iyo turufu ya genocide, kuko iyi leta ikoresha iyi turufu irwana mu mahanga kugira ngo ibihugu byaba byaragize uruhare cyangwa se byaba byarebereye iyi genocide yakorewe Abatutsi byemere ko byagizemo uruhare, kandi binatangire wenda kugira uburyo byakwitwara kugira ngo umubano w'ibihugu byombi ugaruke mu nzira nziza. Ariko wajya kureba mu gihugu ko leta yitwara ugasanga leta ubwayo iyi leta ya FPR iri ifite uruhare rugaragara mu gukomeza kwica abacikacumu barokotse genocide yakorewe Abatutsi. Ni ukuvuga ngo ni umukino wa politike ushingiye ku nyungu za politike gusa, nta bintu bijyanye n'ubutabera birimo. Ndetse iyi raporo ubwayo yavuze yuko Ubufaransa butari responsable, ntago ushobora kubugerekaho responsabilité yuko ngo bagize uruhare muri genocide, ahubwo bavuga yuko leta
y'Ubufaransa gatumba barenguce nguce mu ijambo amakuru yatangajwe n'ijwi rya Amerika avuga yuko ngo iyo raporo inenga abayobozi b'Ubufaransa bari barangajwe imbere na Perezida Mitterrand kubwo kwimakaza politiki yagaragazaga Habyarimana nk'umuhutu uhanganye n'umwanzi w'ingabo ziturutse muri Uganda. Bashingiye kuri iyo ngingo aba bashakashatsi muri raporo yabo bagize bati ubushakashatsi bwagaragaje uruhare rukomeye kandi ndengakamere. Komeza.
Yego, nibyo. Donc berekana ko hari uburyo abayobozi b'Ubufaransa bitwaye kuri iki kibazo babonaga kandi bashobora gukumira ntibabikora, ariko iyi raporo irangira ivuze yuko Ubufaransa budafite responsabilité direct yo kuba bwaragize uruhare mu ishyirwa mu bikorwa bya genocide yakorewe Abatutsi. Nicyo nashaka kuvuga. Ubwo rero tugiye ku ruhande rero rw'abanyarwanda, urunana nyarwanda, ruhande rimpinduka, kuba raporo ikozwe kugira ngo ibihugu byagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abanyarwanda. Sinkunda kuvuga ibintu by'amoko, ariko ubwo reka tubijyemo ko ariko bimeze mu bwoko bw'Abatutsi. Ni byiza ko abagize uruhare bose muri ubwo bwicanyi bw'izo nzirakarengane, ni byiza nibura ko bemera ko urwo ruhare rwabayeho, ni byiza ko amateka ashyirwa ku kuri. Ariko tujye no kureba kureba uburyo leta y'u Rwanda yitwaye aka kanya, n'uburyo Ubufaransa, leta y'Ubufaransa iyobowe na Macron iri mu kuvuga iti turemera rwose ko ubutegetsi bwa Mitterrand bwari bufitanye umubano wihariye na Leta y'u Rwanda yari yowe na Habyarimana ndetse wenda ko nyine habayemo uko kurangara cyangwa se ugukurebera ibintu byabyaye jenoside ariko se n'ubu ngubu Ubufaransa burimo kwemera ko bwakoze ayo makosa bwo bwarikosoye ese Leta y'u Rwanda yo iri mu gushaka ko abantu bemera ko Leta ya Habyarimana yateguye jenoside ikayishyira mu bikorwa kandi bakayirebera iyo ayo mabi cyangwa n'ubwo bwicanyi yarabihagaritse ni ukuvuga ngo izi raporo mu by'ukuri zagombye gukorwa kugira ngo abantu bakure amasomo mu mateka mabi yabaranze kandi bongere biyubake bubake ibyiza birenze ayo mateka mabi mu gihe raporo isinywe ibihugu byombi bitavuga ngo umubano wacu tugiye kongera kuwunoza ariko Leta ya FPR yowe na Perezida Kagame ikomeje kwitwara mu nk'iya Habyarimana kuko nabo bica abantu b'inzirakarengane numva ko ari agakino ka politiki bashyiramo abanyarwanda ko ari ugukina ku mubyimba ni victime donc abarokotse iyo jenoside yakorewe abatutsi ndetse kandi ibintu byabaye muri kiriya gihugu ntabwo wabishyiramo n'Ubufaransa gusa ndumva hari n'umuntu wahoze ari secretaire d'etat muri presidence ndibagize izina ry'uwenda ndetse ataraza kunyibutsa wavuze ati Ubufaransa bwarekuye archive bwerekanye amateka y'inzandiko zabaye hagati yabo na Leta ya Habyarimana ubwo avuga ati reka nizere ko n'ibindi bihugu nabyo bizafungura archive zabyo kugira ngo nabo turebe uruhare rwabo urumva ko icyo nshaka kuganishaho hano ni uko raporo isohotse nyuma y'imyaka 27 raporo iza ikavuga ko ubutegetsi bwa mbere bwari bubi ariko ntivuge yuko n'ubutegetsi bw'ubu ngubu bw'iki gihe nabwo ari bubi ko bwica abanyarwanda buri munsi twumva abantu bapfuye bazize ubusa kandi raporo ntize no gukebura kuko iyi raporo by'ukuri yagombye no kurangira ivuga ati turamenyesha Perezida Macron ko n'ubu ngubu mu Rwanda hari imyitwarire hari n'ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kuzameneka amaraso menshi mu Banyarwanda kubera igitugu cya Leta ya Kagame ya Perezida Kagame ibi rero niho nshaka kuganisha nerekana ko izi raporo ziza nyuma y'imyaka 27 nka raporo zaje kuri ba Lumumba raporo zasohotse ejo bundi kuri kwahoza bibara Burkina Faso Sankara bavuga bati rwose Brice Compaoré wahoze ayobora iki gihugu yaramwishe yagize uruhare mu kumwica agomba kuburanishwa ibyo bintu biza nyuma y'imyaka n'imyaniko kandi bikaza mu by'ukuri umwuka w'ubutegetsi utarahindutse utanahinduka nibwira ko izi raporo ntacyo ziba zimaze ko ntacyo zungukira abanyarwanda icyo ni icya mbere icyo twakwishimira cyonyine ni uko wenda ibihugu bigeraho bikemera uruhare rwabyo mu iyicwa ry'inzirakarengane z'abanyarwanda kandi mu Rwanda amateka atubwira ko habayeho inzirakarengane za jenoside yakorewe abatutsi ariko hari n'abandi bantu nabo bishwe hari abandi bantu nabo bishwe kandi bazira ubwoko bwabo abo nabo biciwe ahantu henshi cyane abo nabo ni ibintu byo kuzakoraho za enquete kugira ngo abantu cyangwa se inkiko zivuge neza zitubwire neza izo mpu uko twazita kuko nk'ibintu bya jenoside bigenwa n'inkiko ariko aho nshaka kuganisha cyane ni uko izi raporo ntacyo zitwungukira nk'abanyarwanda icyo ni icya mbere kuko yaba zitwungukira nk'abanyarwanda zagombye kuza zikebura ubutegetsi buriho kugira ngo bwirinde gukomeza kwitwara nk'uko ubutegetsi bwa Byarimana nabo bwitwaye tuzi n'ingaruka zabayemo icyanyuma narangirizaho ni uko abahoze bakorana na Mitterrand bavuga bati nyuma y'amasezerano ya Arusha ashyirwa mu bikorwa nta kibazo kiba cyarabaye ibi ngibi ndumva ari n'umuntu w'umukunzi wa Radio ITM dukunze gutumira James Munyandinda ukunze kwikigarekwaho nkunze kubona bikunze kubivuga avuga ati iyo amasezerano ya Arusha ashyirwa mu bikorwa ingabo z'u Rwanda zari kuba zivanze zirimo izahoze mu Nkotanyi n'izahoze muri FAR ex-FAR icyo gihe rero ntabwo wenda bari kwitwara nk'uko bitwaye muri kiriya gihe cy'amakuba ngo usanga aho ingabo zigomba gucunga umutekano w'abantu zijya mu bwicanyi kandi tuzi neza ko n'izo Nkotanyi nazo hari ubwicanyi zagiye zikora cyangwa se zinarebera cyangwa se zinaprovoka kugira ngo zigere ku butegetsi urumva rero ko ni amateka akomeye arimo ibintu byinshi cyane ariko icyo twakuramo ni uko ni byiza ko ibihugu byemera ko byagize uruhare mu bwicanyi ariko icyo dushaka kirenze ibyo ngibyo byo kwemera ko habaye amakosa n'amahano icyo dushaka nuko ibi bihugu bifite imbaraga nyinshi ngibutse batwumva ibihugu nka Amerika ibihugu nka Ubufaransa Ubwongereza ni ibihugu bitanga imfashanyo nyinshi inkunga y'amafaranga nyinshi kuri ziriya leta ntizishobora guhemba abaturage abasirikare n'abapolisi zitabonye inkunga z'ibi bihugu nibwira rero ko bafite ubushobozi buhagije bwo kugira ngo bakebure aba bategetsi kugira ngo bajye bitwara neza ariko mu gihe bakora za raporo nyuma y'imyaka 2017 kandi raporo zikaza zinenga ibintu bibi byabaye n'ubu ngubu bigihari ariko ntibagire icyo babikoraho ntibabinenge aho ugasanga bibereye mu gakino k'inyungu za politike ibi ngibi ntabwo twabirebera nta nubwo twavuga ko ari ibintu byiza kuko twaba tugambaniye abanyarwanda murakoze
cyane kandi ashire kuduha ibisobanuro birimo n'ibibazo ibisobanuro duhaye birimo ibibazo byinshi cyane ndubaza kuza kubaza kimwe mu gice kindi gikurikira ariko hari umwe turi kumwe mu biganiro hano hari icyo yumvise wenda niba atanyuzwe ansabye ijambo reka ndimwe pasteri bata ari cyo washaka kongeraho cyangwa n'icyo washaka kubaza
oya nicyo nashakaga kubaza ashire afashe gatoya gusobanukirwa kimwe mu bibazo mfite imyaka ibaye 2027 ishize leta y'i Kigali yitotombera cyane abafaransa igaragaza yuko abafaransa bagize uruhare muri jenoside c'est-à-dire nimba i Kigali FPR yarashinjaga abafaransa kugira uruhare muri jenoside nuko yari ifite ibimenyetso bifatika by'uko abafaransa babigizemo uruhare ngiye rero nkabaza iki kibazo ngo umfashe kugisobanukirwa kuki FPR kubifata ubutegetsi itigeze itanga ikirego muri Loni Nations Unies irego ubufaransa uruhare ubufaransa bwagize muri jenoside hanyuma igihe cyose abacamanza b'abafaransa bo bahagurutsaga dosiye itanga amaraporo yuko FPR yakoze ubwicanyi nayo wahitaga ubona yuko leta y'i Kigali ise yigaragambya igasara igasizora ikarakara ikakora imyigaragambyo igihe baroza akabuye bafatwaga bariya wa mugabo ninde bafatiye mu Bwongereza simwibuka bagakora fundraising yo kumubohoza ninde mu nyibutse nimba yaritwaga ni gasa na ninde sinibuka noneho karenzi karake tutafe ya nuwongo noneho igihe nkavuga ni nimba ubufaransa koko bwaragize uruhare muri jenoside ni igiki cyabujije FPR gutanga ikirego muri Loni ahubwo raporo zikaba zirangiye zivuga ngo ntawe bazarega ntawe bazakurikirana ndashaka kudusobanurira ayo macenga ya politiki uko ameze kuko bisa nk'ibintu bitari clear muvandimwe yashire sa nk'usobanurira aho hantu
yego urakoze pasteri bahati ndagereza kubisobanura nkurikije information mfite ibyo nzi ariko hari n'ababizobereyemo babizi cyane kundusha bashobora kubisobanura neza kundusha ariko icyo mbona nuko tugomba kubona ibi bintu mu nyungu za politiki ni ibijyanye n'inyungu za politiki buriya mitera yari inyuma cyane ya Habyarimana si uko yahakuraga zahabu cyangwa iki ahubwo mitera yari afite politiki yo kuvuga ngo ningira muri Loni nshaka gutambutsa igitekerezo ibihugu byose by'abafrancophone n'iby'abanyafrika bizajya bitora ibyo nge nemeje cyangwa se ibyo nshaka gutambutsa urumva ko ni inyungu ya politiki tujuru bon ubu rero tugeze mu gihe aho higeze kuba umushinga witwa ngo France-Afrique France-Afrique ni umushinga w'abafaransa wari ugamije gukorana n'ibihugu bakoronije cyangwa se bivuge ururimi rw'igifaransa ariko ugasanga muri iyo mikoranire cyangwa se iyo mibanire ubufaransa burakuramo inyungu nyinshi kurusha ibyo bihugu bwabyo kandi ubukungu n'ibyo bihugu aho rero niho wagiye ubona mu myaka yashize aho abantu bagiye bavuga bati ifaranga rya sefa rikorerwa ricapirirwa mu Bufaransa agaciro kayo kagenwa n'u Bufaransa niho bagiye bavuga bati iri faranga rigomba kuvaho kuko riragaragaza ubukoroni bugikomeje hagati y'abafaransa n'ibihugu bya Afurika nkaba rero mbona ko nyuma yaho u Faransa busa nk'ubwahinduye strategie zo gukora nibigo bya Afrika nabwo bukemera bakavuga ati aha naha tugiye gucisha makeye ariho nagiye ntanga urugero mvuga ni nko kurugero muri mu gihugu cya Burkina Faso ba bemeye gutanga archive inyandiko zo kugira ngo abantu barebe neza uko u Faransa bwagiye bukorana na Blaise Compaoré ahoza yoboraho ngaho mwiyicwa rya Thomas Sankara wari perezida w'icyo gihe akicwa na Blaise Compaoré. Ubu ngubu Blaise Compaoré azaburanishwa ejo bundi. Ni ukuvuga ngo byose bifite imyaka bimara bikaza bikagera aho ngaho bikitwa ko Abafaransa n'ibyo bihugu noneho ngo bagiye kujya mu butabera ariko byose ni inyungu za politiki zishingiye cyane cyane ku bihe aho biba bigeze. Ku bijyanye n'u Rwanda rero bagiye bitana ba mwana aho ngira ngo muzi ko Ubufaransa ubyindi byo wenda anisetaranduta namwe wenda hari byo muzi kundusha Ubufaransa iyo budatabara leta ya Byarimana muri 90 sinzi ko iriya ntambara yari kumara imyaka 4 ngirindi nagera hari iyi nkeka ko Abafaransa mu gutabara leta ya Byarimana hari ukuntu nabo bahaye imbaraga igisirikare cye bagiha imbaraga zo kubasha gukomeza guhangana n'ingabo za FPR tuzi neza ko zo zateye zifite n'uburambe mu bijyanye n'intambara kuko bari bararwanye intambara yo kwirukana Obote bari bararwanye hirya no hino mu bihugu bya Afrika bari bamenyereye intambara wenda kurusha n'abo basirikare ba ex-FAR. Urumva rero ko Abafaransa bari bafite gahunda rwose yo kugumana icyo gihugu cyabo cy'u Rwanda. Ubu rero murabona ko u Rwanda ibintu bya francophonie ruri muri francophonie ndetse umunyarwandakazi ni nawe uyoboye francophonie ariko riri no muri Commonwealth. Ibyo bintu ubundi bikunze kubaho gake cyane byerekana ko ari inyungu za politiki zirimo aho ngaho. Ku bijyanye rero ngo na responsabilité ntabwo ntekereza ko u Rwanda rufite imbaraga cyangwa se rufite n'ubushake bwo kujyana ntabwo nzi icyo rwakunguka mu kuvuga ngo rujyanye Ubufaransa mu leta y'Ubufaransa mu butabera ahubwo bishobora no gutuma mu bantu barimo gushaka nabo usubira inyuma n'izo francophonie bakazibura n'ibindi byose. Harimo ikintu cy'inyungu za politiki gihari gikomeye cyane gituma bidashobora kugera kuri urwo rwego. Icyo bo bashaka abanyarwanda ni iki? Ubufaransa busa nk'ubwagizemo uruhare burabyemera kandi noneho umubano wacu wabaye neza kubera ko bemeye urwo ruhare rwabo. Ku Rwanda niko kuvuga ngo turatsinze noneho Abafaransa bemeye ko ari abanyabyaha. Ariko nakurikiye n'ikiganiro cyabaye ejo bundi aho bahamagaye umudamu nibagiye uko yitwa uhagarariye ibuka mu Bufaransa aho avuga ngo bo icyo bazasaba mu Bufaransa si ukubajyana mu butabera ariko bazabasaba ko hajyaho musée yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse hakajyaho na monument ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu bihugu cy'u Bufaransa. Murumva aho birimo kugenda biganisha byose rero urebye ngiye mbifata nk'inyungu za politiki ariko muri inyungu za politiki bo bamaze kuvugana hagati yabo bazi ibyo bashaka icyo bashaka icyo Ubufaransa bushaka ni ugukomeza kugira ukuboko muri kariya karere no muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Ubona ko amahanga menshi ari inyuma cyangwa se ashyigikiye ibihugu bikomeye bimwe naho u Rwanda rwo rushaka gukomeza kugaragara imbere y'amahanga ko bahagaritse Jenoside ko abanyarwanda bose babibonamo ko nta wundi muntu wafasha abanyarwanda cyangwa se wayobora abanyarwanda atari leta y'u Rwanda. Mu by'ukuri barimo gukomeza pouvoir yabo mu Rwanda no mu karere naho Ubufaransa nabwo burimo kwishakira umupartenaire bwari bwarabuze wo kugira ngo bakomeze bagere ukuboko muri kariya karere. Niyo analyse ngewe nkora ariko nibwira ko hari n'izindi information nyinshi zihari zatuma dusobanukirwa neza kurushaho. Murakoze.
Murakoze cyane Ashire Kamana ku bisobanuro utanze kuko ntabwo nigeze mbona bahatambwira ati sinyuzwe buriya bishatse kuvuga yuko ibisobanuro muhaye binyuzwe yanyuzwe. Reka noneho nihute ngiye ku muvandimwe Anicet Karege umaze umwanya munini nta kintu urimo uvuga kuko ntabwo twari tuguhaye wenda ijambo kugira ngo ugire ikintu uvuga ariko ngiye kukubaza ikibazo kimwe ntekereza ko abanyarwanda benshi bibaza cyane cyane ku mpande zombi yaba mu Rwanda no mu mahanga. Mu by'ukuri iyo tuvuga ibintu amateka y'igihugu cyacu akenshi twiri inyuma tukisanga tugarwa kuri Jenoside kuko iyi Jenoside ni kimwe mu bintu umuntu yakwita ko ari umusaraba wa buri munyarwanda uriho n'uzavuka kugeza ubu tumaze kubona yuko abakorewe iyo genocide leta y'u Rwanda idafite umugambi wo kubitaho ngo ibasabire indishyi z'akababaro ibaho ubutabera bukwiye ushingiye ku byo minisitiri Rwibutsa minisitiri w'ububanyi n'amahanga yasobanuye ariko ku rundi ruhande tumva ko minisitiri Biruta n'abandi bavuga bati nyuma y'ibyo Ubufaransa bumaze gusohora muri raporo yabwo n'ubyo bamaze kwemera n'ibyo natwe tumaze kwemera tugiye gusaba Ubufaransa bucumbikiye abanyarwanda bari hariya b'impunzi ko babohereza mu Rwanda bakajya gucirwa urubanza nyiri kuri iki kibazo umuvandimwe ashirije yasobanuraga ibibazo haraho yavuze ngo inyungu za politiki kugiye cya Mitera yagerageje kuba hafi Habyarimana kugira ngo amurinde ndetse banamushinja ko yabashije kwakira abahutu batandukanye muri iki gihugu ese Anicete Karenge byaba ari umukino wa leta y'u Rwanda kusa naho basinziriza abanyarwanda bakabumvisha yuko abahutu bo mu Rwanda ni bo mu mahanga mu Faransa cyane cyane bari hano baramutse bagejeje ku Kigali kuko numvise bavugamo n'umuntu n'umudamu wahoze ari Habyarimana agatakanziga aramutse ageze i Rwanda ko yaba ari umpozamarira y'abantu bacitse ku icumu ese Ubufaransa bwaba bushingiye ku birego bishobora kuba ruregwa aka kanya rugahitamo gusa gufata abo banyarwanda kubera ko hari ubwumvikane buri hagati y'ubutegetsi buriho bw'u Bufaransa n'ubw'u Rwanda kugira ngo birengagize ibyo barego bafata b'abanyarwanda kugira ngo bikureho icyasha baho u Rwanda noneho bwabo banye n'amahanga bifuzaga bube bugezweho gerageza kudusobanurira ushingiye ku maraporo n'ibigenda bivugwa n'ubuyobozi butandukanye bwo mu Rwanda ndaza kukubaza ikibazo cya nyuma gishingiye kuri ibi ngibyo dusoza Anicete ijambo ni ryawe
urakoze cyane Benoît reka mbere yo gusubiza wenda icyumba jije mbanze nunganire yashire kibazo pasteri bahati yaramubajije impamvu leta y'u Rwanda itigeze ijyana leta y'u Faransa mu butabera ngira ngo abisobanuye neza ariko noneho ikijyanye nacyo kinahuye n'icyo watangiye wibaza niba dukurikije ibyavuye muri raporo y'u Rwanda kwari abantu ishinja niba biteguye kujyana mu kubajyana mu butabera Biruta we yavuze yuko nyine batazabajyana nicyo nagira ngo mpere wenda ibindi byerekeranye na leta irega leta byo ashire yabisobanuye ariko ikivuga abo bantu no ku giti cyabo b'Abafaransa bavuga muri raporo y'u Rwanda impamvu batabajyana mu butabera impamvu Biruta minisitiri Biruta yavuze yuko badashobora kubajyana impamvu batazabajyanamo harimo impamvu ebyiri ya mbere nuko ziriya ni raporo politike wenda nk'uko nza kubisobanura mu kanya bagiye imbere y'ubutabera ubutabera burigenga ukuri kose kwagaragara abantu bavuga bari mu butegetsi bwa Mitterrand bashyizwe mu majwi ko bagize uruhare rugaragara muri genocide yo mu Rwanda yakorewe abatutsi kuregwa bashaka bavuka noneho bakareba ikibazo cyose uko giteye basanga rero noneho washatse kurega ari we nyiri ibyaha icyo rero ntago bashobora kugikora ikindi cya kabiri rero nuko kujya kurega abo bantu ntacyo byamarira leta y'u Rwanda ku rwego rwa politiki kubera yuko niba batabyumvikanyeho n'Abafaransa ubwo haba harimo ikindi kibazo ariko ikintu cya mbere nkeka yuko wenda cyatuma batabajyana mu nkiko ari uko bajya mu butabera hagahita hagaragara ikibazo uko giteye kandi tuzi neza yuko FPL ifite amafifiko menshi muri biriya bintu ngira ngo ibindi byavuzwe ziriya raporo umuntu avuga ko ari raporo politiki nk'uko nari maze kubivuga hari umugabo witwa Jacques Hogard n'umugabo ukunda gukritika ubutegetsi bw'Ufaransa cyane ariko n'ubwo Rwanda nagomba kuba ari muri zone turi ko azene n'umusirikare ikintu yavuze abonye uriya mugabo witwa Vincent Duclair bitirire raporo agiye Kigali yaravuze ati ibi byo sinari ngiteze kubona umuntu akora raporo mu izina rya leta y'abafaransa bwamutumye noneho aragize akihutira kujya kwipresenta i Kigali nanjye biriya bintu byarantangaje cyane icyo bisobanuye ni iki nuko iriya ni raporo politiki ni raporo Macron nta nubwo ari raporo Duclair bivuze yuko mu by'ukuri bamuhaye mission yo gukora ikintu hazwi ibizavamo nuko bizagenda urumva nibyo ngibyo mwasuriraga mu kanya yuko biruta yavugaga raporo y'u Rwanda itarasohoka ariko yaravuze ati nibinatandukana za utuntu duke cyane ati hari ibyo wenda babonye twebwe tutabonye cyangwa natwe hari ibyo twabonye wowe utabonye ariko urumva ni kimwe n'ibintu byari kordoni ngarutse rero ku cyo mwavugaga mu kanya mu by'ukuri ikintu gituma cyatumaga François Mitterrand w'inshuti ya Habyarimana nacyo gituma uyu munsi Macron arimo gushaka kwiyegereza Kagame ni inyungu za leta ni leta y'Ubufaransa ishaka inyungu muri kariya karere ni impamvu za géopolitique ntabwo Mitterrand yari afite urwango rukabije abatutsi sinzi niba wenda yari anabazi ni ukubyumva gutyo we ngo banza yarigeze no kuvuga ngo usave hariya ngo abantu batemanye ni ibisanzwe bo bumva ari abantu babirabura nyine baraho ntacyo ariko icyo yumvaga arebaga Habyarimana nk'umupoliticien nk'umuntu w'umushefu d'eta umufasha guhagararira inyungu z'abafaransa hari nicyo yarebaga ubwo Macron nawe arimo kureba agasanga hari ahantu Kagame afite ingufu mu karere akavuga ati uriya muntu ndakomeza kugirana ibibazo nawe kandi nshobora kumukenera ibyo bintu byo kuvuga ngo Ubufaransa kuko iriya siyo raporo ya mbere y'Abafaransa ibayeho turetse n'ibyo Burugiyeri yagize mu rwego rw'ubutabera ariko hari raporo burya y'abadepite b'Abafaransa iyo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani hari ibyavuyemo birahari ya Commission Parlementaire y'Abafaransa Commission d'Information ibyavuye muri raporo birahari bitandukanye cyane n'ibyo basohoye ejo bundi iriya twakorera raporo y'abaye historia ariko nk'uko navugaga mu kanya bigaragara yuko Macron yavuze ati reka turebe ukuntu twegereza u Rwanda nahoze muvuga ibibazo bya mushiki wabo uko yaje muri francophonie ariko icyo yashakaga ni ukugira ngo ibihugu byegera ni inyungu rero za diplomasi ni inyungu geopolitiki na ubundi kuvuga ngo bitaye ku bantu ngo bitaye ku bacitse ku icumu ibyo byo no kubyibagirwa nta rukundo afitiye abacitse ku icumu nta n'urukundo afitiye nk'uko na Mitterrand nta rukundo yari afitiye abakoze jenoside n'inyungu z'ibihugu byabo babarimo gusa ahubwo njyewe ikintu kinangaza mpora na deplora nuko twebwe nk'abanyarwanda dufite ibibazo abanyamahanga bashobora kubigiramo uruhare ariko ibibazo biri hagati yacu dufite ikibazo cya politiki kitigeze gikemuka kuva kera gishingiye ku moko gishingiye ku butegetsi niba rero hari uza agashyigikira uyu nguyu undi agashyigikira uyu sinzi impamvu tunabitindaho cyane uzabona iteka abagushyigikira yashyigikiwe na Uganda ibyo birazwi ifite ibindi bihugu byayishyigikiye nk'Abongereza nk'Abanyamerika niba Abafaransa barashyigikiye urundi ruhande ni ibintu bishobora kuba bisanzwe cyane cyane ko arimo urimo kubivuga Ubufaransa bwaje gushyigikira Habyarimana mu rwego rwa gisirikare kuko hariho neza koru militaire ubu ngubu i Kigali naho n'uyu munsi igisirikare cy'u Rwanda gifite ibihugu gishyigikiye hari neza koru ziriho n'izo z'Abafaransa bashatse nta nubwo zigeze ziva bashatse bazikoresha ariko bafite abanyamerika bafite abanyamerika b'abanyamerika b'abanyamerika ngira ngo bafite inkambi ya gisirikare mu Rwanda hari abo njya numva baba Israelien hari abashinwa hari n'abakoreya hari aho se nabantu nabo bafashe igisirikare cy'u Rwanda ese amakosa ibyaha ubwicanyi ukorwa n'igisirikare cy'u Rwanda uyu munsi tuzajya kubishinja ibyo bihugu biriya rero bakoze ni inyungu za politiki ariko kandi buriya ngiyewe noneho ndi no ku ruhande rw'u Rwanda ibyo kurega nanjye sindabijyamo ariko nkuko mwari muvuze uwo mudamu uhagarariye ibuka ipange sinamwumvise wavuze ngo bazashyiraho ngo byamize ariko niba abafaransa babyiyemere ko bagize uruhare hari icyo nabasaba nashyiraho imishinga wenda ijyanye n'abashinzwe ku icumu ijyanye no kureyabilita bacite ku icumu cyangwa se gushyira imbere ibintu by'umwe n'ubwiyunge cyangwa se guteza imbere tout simplement igihugu de projet de développement kugira ngo wenda n'abanyarwanda bave mu bibazo barimo bo kuzongera kugira nibyo bibazo by'ubwicanyi kuko nabyo biterwa n'ubujiji niyo yayo he nabaha umushinga kandi basaba amafaranga menshi nk'abasaba ko finance kuko nibo baba bamaze kubyemerera amakuru yarabyemeye mvuze yuko dayore raporo niyo wa inspire en fait yayishyizeho azibizavamo ariko buriya nanjye ndi nk'umuntu wo muri FPL nka Kagame cyangwa wamwungirije ndabakubita facture ndende bakicuza impamvu bemeye ibintu rimwe na rimwe bitanahuye ikintu cyantangaje muri raporo none ubwo ndahita ndangiza Benoit nuko abantu bari mu butegetsi bari hafi ya Macron bose bahise bumva ngo ibyavuye muri raporo ari byo umuntu wantangaje cyane n'umuntu witwa Alain Juppé Alain Juppé amaze imyaka 26 avuga yuko nta kibazo cyabaye Alain Juppé yari ministre w'ububanyi n'amahanga muri guverinoma ya Edouard Balladur ari mu bantu Kagame personnellement ashyiraga mu majwi ukagira ngo ari n'icyo bapfa kidasanzwe Alain Juppé nawe yakomeje kuvuga ko nta kibazo rwose kigeze kiba ku Bufaransa butigeze bwiyempurika mu bibazo byo mu Rwanda ariko kuko ubu ngubu ari mu butegetsi ari muri conseil constitutionnel ejo bundi raporo iriya raporo du Clerc isohotse yaravuze ngo hari ibyo koko ngo atari yarabonye neza ubu ngubu nawe ari en phase n'iyo raporo ibyavuye ariko abandi bantu bose batakiri mu butegetsi kuko nta nyungu za politiki za cyangwa nyungu zabo za kariyeri barengera mwumvise Hubert Védrine mwumvise wari premier ministre Edouard Balladur abari abasirikare bose baravuga bati no ntabwo Ubufaransa bwigeze bugira uruhare muri jenoside yo mu Rwanda ahubwo rwagerageje kuzimya umuriro numva rero abari mu butegetsi ubu kubera ko bafite inyungu zabo barengera personnel baragerageza kwegereza iyo raporo abatakirimo bakavuga bati no ubwo rero kugira ngo tuzamenye ukuri kuko navuze yuko hari raporo politiki ariyo mu Rwanda wahoze uvuga ko atari ya mbere habayeho raporo mucyo ngira ngo habayeho na raporo mutsinze ahubwo none ubwo haje na raporo y'ingiyi irimo n'abavoka bo mu Banyamerika bose baganisha aho hantu ikintu ukuri tuzakumenya ari uko Kagame atakiriho cyangwa FPL itakiri ku butegetsi kuko kimwe mu byo bitugaragariza nuko mu rwego rwa diplomasi mu rwego rw'ubanyi n'amahanga kugeza uyu munsi FPL yacyafite ingufu nyinshi kugeza uyu munsi ibihugu by'amahanga biracyakeneye Kagame niyo mpamvu wenda akomeza gukandamiza abanyarwanda ntibigire n'icyo batwara bo nuko bakimukeneye buriya niyo raporo y'abafaransa du Clerc njyewe nita Macron hashobora no kuba hari n'ibindi bihugu urumva iyo mu Rwanda byeje abanyamerika babifitemo uruhare ni ibintu coordonner quelque part kugira ngo ibihugu by'amahanga bikomeze birengere inyungu zabyo muri kariya karere byifashishije rero dictature y'u Rwanda urakoze sinzi niba nasubije ikibazo cyawe
urakoza ni sita hari icyo wibagiwe na kubazaga ni kigufiwa ntabwo uri butine ndibaza ese utekereza yuko abahutu bashobora kuba barakiriwe ku ngoma ya Mitterrand bari muri iki gihugu cy'Ubufaransa bashobora kuzatwarwa mu Rwanda bashingiye kuri izi raporo zisa naho harimo ubwuzuzanye cyangwa bwumvikane uri hagati y'amakoro na Kigali ku buryo wenda bishobora kuba ari cyo kizaba nk'ishimwe ry'abacitse ku icumu kavuga batoke aho kubona indishyi z'akababaro reka wenda tubonye abantu ubona iki kintu ubufaransa bushobora kugikora abantu bakabagezwa i Kigali
wenda kugezwa i Kigali bishobora kutemera kubera ko binyura mu butabera kandi inkiko za hano hari igihe kuzivugiramo bigora ariko hari nk'ikintu makuru yigeze no kuvuga ubwe avuga ko abantu bose bakekwaho icyaha cya jenoside bagomba gukurikirana ku buryo n'ibintu bisa n'ibyari byarasinziriye barimo gushaka uburyo babibyutsa wumvise ejo bundi hari umupadiri witwa Marcel Hitayezu bafashe warakurikiranye ikibazo cya Marcel Hitayezu ntabwo byubisa hari Marcel
Hitayezu nayo nashyize kuri mute
ibibazo bishobora kuba ngo byari byarabaye nk'ibirangi ariko ejo bundi baramufashe nyuma yo kuri raporo isohotse wumvise ikibazo cya mugenzi wacu Claude Muhayimana sinzi aho kigeze ariko barimo gushaka abo bantu bose bigeze kugira ikibazo wenda bavugwaho ibintu byo kugira uruhare muri jenoside barimo gushaka kubizana hakaba rero n'uyu mugabo witwa Gotiye n'umudamu we Dafroza nabo barekereje nibo batunga agatoki mu by'ukuri ariko hari ubushake politiki bw'Ubufaransa bwo kugira ngo abantu bose bigeze wenda gushyirwa mu majwi babe bashyikirizwa ubucamanza ibyo kubageza i Kigali byo simbizi kuko gufata nka madame Agathe Habyarimana kuvuga ngo muzane i Kigali sinzi niba byaborohera wenda bagerageza babajyana mu butabera ariko kubona ibintu murega byagorana ni ibibazo politiki ariko penalement kuvuga ngo wagize uruhare muri jenoside byagorana d'abord parce que ku rwego juridique ibintu byo kuvuga ko jenoside yateguwe mbere y'ihanurwa ry'indege Habyarimana deja narusha bananiwe kubiprova epuis noneho ibindi byaha bya jenoside byabaye atagihari kuko yahise ava mu Rwanda ubwo rero kugira ngo ubone ibintu umurega byagorana ariko wenda bagerageza gushaka kumushakira ibyaha ariko kumugeza i Kigali simbizi cyane cyane ko noneho hari ikibazo cya jurisprudence cyo muri iki gihugu cy'Ubufaransa ari nacyo cyatumye no mupadiri navuga agahita Yezu atamujyana i Kigali nuko habaye ibindi byemezo mu rwego rw'ubutabera bw'Ubufaransa byagaragaje yuko badashobora kohereza umuntu ngo ajye kuburanira mu Rwanda kubera yuko bakurikiza amategeko deja yagiyeho nyuma yuko icyo cyaha kiba cya jenoside ariko n'ubutabera batabwizeye iyo ni jurisprudence idashobora gutuma hashobora kugira umuntu wohereza mu Rwanda ariko kuba babakurikirana bakabafata bakabahungeta bakababuza uburyo babajyana mu nkiko byo birashoboka kandi bazabigerageza n'umuntu
urakoze cyane Aniseti Karege urakoze cyane ku bisobanuro mpaye ndanyuzwe ndatekereza ko n'abazagira ikibazo bazabaza hanyuma tukaba twagaruka muri ibi biganiro tugerageza gusesengura ibibazo byabo reka ngaruke rero kwa Pasteur Bahati Bwana Pasteur Bahati uri umwe mu bantu bagerageza gushaka ikintu gishobora kuba cyahuza abanyarwanda kugira ngo turebere hamwe icyaduhuza tukaba umwe twihuta mu ncamake umaze iminsi ubona ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino tumaze n'iminsi dukora ibiganiro bijyanye n'inyito zirimo zikoreshwa hanze wahungwa w'umungu abantu n'abavantara ngo aba n'abasopi ugasanga ni politike isa naho ikiriritse abantu bataza aho bava naho bajya ugiranyije na politike zirimo zikorwa nk'izi ngizi turimo tuvuga ku buryo Anicete abaye nk'usoza avuga ati wenda birashoboka ko bashobora guhungetwa bagatwarwa mu nkiko cyangwa abantu bashobora gutwarwa byose biranashoboka kuko n'izi raporo tubona hari ibyo twabonaga tutakekaga bishobora kuba byabaho ibi rero kuri Kagame gushaka abantu yifuza kuba yatwara Kigali ashobora kuba harimo na victime batari mu bintu biregwaho baregwaho jenoside tuvuge ko twebwe ku giti cyacu uwakoze jenoside agomba kubihanirwa wakoze ubwicanyi agomba kubihanirwa ariko noneho ku nyungu za leta ya Kigali ishobora gushaka cyangwa igakora impapuro ishingiye birumvikana bafite uhagarariye mu Interpol bafite uhagarariye muri Commonwealth hari umucika cy'umuyobora ambasade yangaha hari uhagarariye ubukanga izo ni imbaraga mu by'ukuri Kigali ikoresha kugira ngo ibashe kugira kuri aba bantu yumva yifuza kugeraho kandi mu by'ukuri wenda byose birashoboka ufashe rero abanyarwanda basinziriye barimo bashaka kuryanana ngo nguriya n'umututsi nguriya ngo yavuye hanze nguri n'umuhutu kandi basa naho bari muri politike ishaka kugira ngo hagire impinduka ihuza abanyarwanda aha ndabivugira ko u Rwanda rurega France gukora genocide ndetse rukanabyemeza ariko ntirushaka kubahana abanyarwanda ku rundi ruhande Kagame batavuga rumwe nabo arashaka kuba kubita inyundo yitwa genocide iki kintu cyo gushaka kuba abanyarwanda bashobora kuba batazaho bava naho bagana gusa bibereye mu kintu kimeze ngo gushaka politiki y'ubuhumyi kandi mu byundi buryo umuntu yavuga ko bugarijwe urakivuga w'iki Pasteur Bahati
akoze
Pasteur Bahati ushobora kuri mute ngerageza kuva kuri mute
ndabumva murakoze ku mijambo icyo na
wacu kibazo
nacyumvise
Ok, merci komeje.
Icyo nabivugaho nuko hari ikintu kimwe ndashimira cyane ibi biganiro mwagiye mushyiraho kuko ibi biganiro uko biri kose ntimukibaze yuko bitari gufasha abanyarwanda biri kubafasha. Biri kubafasha abantu benshi bakamenya politiki yo mu karere uko iteye n'abari basinziriye bagakanguka bakavuga bati ntago tore tuzi ko ibintu byari bimeze gutyo. Rero izi analize mugenda mukora zirakangura abantu benshi kubera ko abanyarwanda dufite ikibazo cyo kugira ubunebwe bwo gusoma ibitabo cyangwa se bwo gukurikirana ibintu gukora analyse recherche ubushakashatsi ngo ducukumbure tumenye ibintu iyo biva n'iyo bijya ahubwo hakabaho ikintu kimeze nka fanatisme cyo kuyoboka mu buryo bwa gihiriri ikivunge abantu bakayoboka umuntu batazi umwuka ubiri inyuma uri kumukoresha uwo ari wo naho abavana naho ari kubajyana bakazisanga baguye mu rwongo niyo mpamvu rero ngena nabankuraje nkavuga nti kuraje n'ibi biganiro mutegura ntago bigenda ubusa abantu benshi bateramira kuri za YouTube kandi n'ibi ni biganiro turabye muri system iri hari ya Kigali ntago bakomera ko bitamboka ngo uku kuri kose kuvugwa kube kwavugwa ngo abantu batange ibitekerezo byabo reka mvuge cyane ku kintu kitwa abavantara nakurikiranye ibiganiro mwakoze by'abavantara ariko mu byukuri Jewe navuga yuko abantu bagendera kuri iryo jambo abavantara bifashishije liriya jambo uriya muhanuzi witwa Magayane indaguza Magayane yakoresheje mu buhanuzi bwe ibyo nabyo nabifata nk'ubuheza nguni bushaka kuzanamo abanyarwanda mwo amacyakubiri muti kubera iki mu Rwanda abantu barugize bose b'abanyarwanda nawe utari umuvantara kubera ko duhereye ku iri amateka ashiregeze kutubwira abasango butaka b'u Rwanda na batwa baravuga ko abahutu baje baturuka muri Chad abatutsi baje baturuka za Abyssinia yo mu burasirazuba bwa za Ethiopia bose bisanga ku butaka b'u Rwanda kandi bose bavuga ikinyarwanda nyuma ya 94 abanyarwanda bose bahungutse batashye abaturutse Kongo abaturutse Burundi abaturutse Tanzania abaturutse Nairobi Uganda hose bose nabavantara n'indi utisanga atari umuvantara rero gufata abantu baturutse Uganda bakabita abavantara abandi bakabyikuramo ibyo ni nk'ibintu byo kurema ubuheza nguni gushobora kuzana amacyakubiri yo gukumira abanyarwanda bagenzi babo kuko nzi neza yuko mu baturutse Uganda siko bose bemeranya na systeme ubutegetsi bw'u Rwanda buyoboyemo harimo ibice bibiri hari abemeye kwifatanya na systeme hari n'abatayemera kandi baturutse Uganda abaturutse Burundi nuko abaturutse Tanzania abaturutse mu mahanga yose hari ababyemera bemera iriya systeme hari n'abatayemera ibyo rero abanyarwanda bafite ikibazo cyo gushyira abantu mu gatebo kamwe bose bakabita abavantara bose bakabita abajenosidere abahutu bose bahindutse abajenosidere bahindutse intera hamwe ubu ni ukuvuga ngo mu bihe bizaza nitutitonda ngo habeho gukumira ibi bintu by'amoko n'amacakubiri ya parti politike cyangwa n'izi nani bakoresha aya magambo bakoresha
icyo gihe uzasanga generasiyo izaza izajya ifata ibyaha bya FPR byose n'ubwicanyi na sisiteme ya Kagame byose byitirirwe abatutsi bose. Ibyo nabyo birashoboka mu gihe mu bihe bizaza. Rero gusa ikintu nabonye ni kimwe ntizimbye mu magambo nuko FPR ifite uko yoruganije ubutegetsi cyangwa se vision yayo ishaka gukoreramo ku buryo idashaka umuntu uwo ari we wese wayivuguruza byaba ari sisiteme mu mategeko muri constitution mu buryo ubwo ari bwo bwose bishobora kubangamira inyungu zayo ntago ishobora kumwihanganira yaba ari umututsi yaba ari umuhutu yaba ari uwo ari we wese kuko hari amaturufu ubona akoreshwa akaba impamvu zo kugira ngo igundire ubutegetsi mu buryo bwo kumva yuko abanyarwanda bange babyemere ku ngufu ku gahato bagomba kugendera kuri uwo murongo utazashima uwo murongo kuwugenderamo ubwo azitwa igipinga azitwa umwanzi w'igihugu azitwa sinzi bazamuha amazina menshi urwanya ubutegetsi inyangarwanda n'ibindi ku ruhande rwanjye rero navuga ngo ndakomeza nsaba abanyarwanda iyo bari hose ni biyumvemo kubahana no gucanirana bugufi no guhana agaciro nk'abavandimwe. Leta y'ubu iriho niyo yakagombye kubaka ubumwe bw'abanyarwanda n'ubwiyunge kandi igakunda abaturage bose ikoroshya n'ayo mategeko abanyarwanda bakagendera ku mategeko bashoboye kandi abaha uburenganzira busesuye bw'imibereho yabo bakishyira bakizana. Ariko bitagenze gutyo hakabamo kubogama hakabamo gukandamiza hakabamo igitugu hakabamo kwica hakabamo kunyuruza hakabamo gusenyera abaturage hakabamo iki igihe kizaza hazagenda haboneka umujinya mu baturage uburakari bwinshi nubwo leta ishobora kuvuga iti dufite amaboko dufite igisirikare dufite imbunda dufite amafaranga turakomeye ariko buriya uko abaturage bagenda batakariza ubutegetsi icyizere babukuraho amaboko no mu mutima buzura umujinya n'uburakari batazibeshya ko abaturage hafi miliyoni imwe cyangwa miliyoni ebyiri bahagurutse bakigaragambiriza hamwe uzarashitse ibihumbi ijana cyangwa se 200 ariko bizaba bigusize icyasha ubutegetsi buzaba bugize icyasha kibi ku isi hose ku buryo n'amahanga yabuhagurukira. Njye navuganye rero haracyariho igihe cyo gukosora bashatse babikosora kuko amazi atararenga inkombe nicyo twifuza. Hari iriya jambo bakunda gukoresha ngo ibyabaye ntibikabe genocide yarabaye ntizongere kuba ariko ugasanga uvuga ngo genocide yarabaye ntizongere kuba niwe ushaka guteza indi genocide niwe ushaka kuba inkomoko yo guteza ubundi bwicanyi kubera iki kubera kutumvira abaturage no kubaha ibyo bifuza n'uburenganzira bwabo. Rero bavandimwe jyewe nacyo nabasaba nk'umuntu uhagarariye iyobokamana mu biganiro nabasaba yuko mukomeza ibi biganiro bizakomeza bikangurira abanyarwanda mubabwire politiki uko iteye mubabwire isoko y'amateka uko imeze aho bipfira uko byakosorwa rwose nanjye mboneyeho kubashimira mbabwira nti kuraje kandi turizera ko ejo hazaza yego ibintu bishobora kuba bibi bikongera bikangara ariko generasiyo izakurikiraho izaba ifite ubwenge bwo gukosora ibintu kugira ngo amateka ari kubakwa ntazakomeze kubakwa Imana ibagirire neza.
Nakoze cyane Pasteur Bahati. Ndagira ngo noneho ashire wari usabye ijambo kugira ngo ugire icyo wongeraho kuri iki kintu narimbaye nkubaza Pasteur aho usanga abitwa ko ari abanyepolitike bashaka impinduka mu Rwanda bitwaza gucanacanamo aho kurwana intambara zishobora kubashyira hamwe cyane cyane ko ubu Kagame noneho wenda nko muri France ashobora gutangira gukora iko ashoboye kose ngo ahige ashakisha abatavuga rumwe nawe aho kugira ngo abanyarwanda bashyire hamwe ahubwo usanga arimo ashakisha ukuntu abarobamo wa kabiri abandi bekibereye muri za nzangano zacu twivukaniye za Hutu Tutsi cyangwa se za Sope cyangwa se za bavamahanga. Hari icyo ngira ngo washaka kongera kuri icyo kintu abanashiye
ijambo. Yego Benoit birafata minota nk'ibiri gusa ndagira ngo mbanze shimire byimazeyo raditeme cyane cyane wowe n'abagenzi bawe mwafashe mwagize imbaraga zo gutangiza iyi debat ijyanye nuko abanyepolitike bitwara cyangwa twitwara mu byukuri mu murongo w'urunana harimo gukangura abaturage kubakangurira kumenya guharanira uburenganzira bwabo ariko ntabwo umuntu yaharanira uburenganzira bwe atanabuze niyo mpamvu rero ingingo yose tuzabona yatuma abanyarwanda basobanukirwa bakamenya uburenganzira bwabo tuzajya tuyiganiraho ikindi nabwira abantu cyane cyane abanyarwanda bakunze kutwumva baba bari mu runana cyangwa atari mu runana mu Rwanda kubera amahano yagiye aba byatumye abantu akenshi baganira bashingiye ku marangamutima bigatuma rero buri wese aganira yireba bigatuma buri wese aganira akurura yishyira ndetse wanamubwira ko utemeranya nawe cyangwa utemeranywa nawe ku ngingo runaka akumva ko umurwanyije cyangwa se kuri umwanzi we ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kurenga mu 2021 abanyarwanda cyane cyane abitwa ko bakora politiki bagomba kumva yuko udashobora gukora politiki utavugwa cyangwa se batakunenze ku byo wakoze cyangwa se ku byo wavuze twese tugomba kubyemera tukiguha umuco wa deba ariwo umuco ushimira cyane na bagenzi bawe kuba mwarashyize imbere muri iki kiganiro kirebana n'imvugo abavantara nkaba nabwira wenda n'abakurikiye ku mbuga nkoranyambaga kritike zagiye zikorerwa radio iteme twemera kritike rwose aho twakosheje turabyemera ko umuntu yadukebura tukikosora ntabwo tugira isoni zo kubikora ariko nanone nibwira yuko niyo abantu bagiye kudukorera kritike cyangwa se kutunenga ari byiza ko batunenga bashingiye ku myitwarire yacu nyayo cyangwa se ku byo twavuze cyangwa se ku mikorere yacu ahangaha ikintu nshaka kuvuga kugira ngo kibe cyakumvikana neza mu bantu bose nuko ibintu bijyanye n'abavantara byabanjijwe n'ibyo twakwita ngo gatsiko sajya birinda bigera mu bavantara ariko kugeza aho ngaho ushobora kuvuga uti bikomye abavantara ibi ngibi twabiganiraho aho bitangira kuba ibintu bikomeye cyane niyo uvuze ngo abavantara n'abicanyi ni nabo bayoboye u Rwanda aba bantu b'abavantara basanze twebwe abasopecya tubana neza twabanaga neza abavantara bataraza nta kibazo twari dufitanye aho ngaho iyo utangiye kuvuga ngo aba naba nibo bayoboye niba arimo kugira nabi twebwe turabere turabaziranenge rwose twabanaga neza ako kanya ubufashe population cyangwa societe ukayitamo ibice bibiri birimo abagize nabi bakomeje no kugira nabi ariwo murimo kwita abavantara ngo n'inzira karengane arizo murimo kwita abasopeke ariko wenda tuzagira igihe cyo kugaruka no ku mateka ndumva mwarakoze n'ibiganiro byinshi bivuga bireba ku mateka yaranze u Rwanda abanyarwanda nta gihe tutabaye mu makimbirane byabayeho kuva kera icyo gihe rero nk'abantu bakora politike ndetse n'abantu wenda bifuza impinduka muri rusange baba bari muri politike cyangwa se ari aktiviste inshingano ya mbere yabo ni iyo kuvuga ngo kugira ngo tugere hano byaturutse mu mvugo z'inzangano kandi tuzi ko mu Rwanda umwe ruturuka ibukuru ukunze gukwira hose abantu bagakurikira uwavuze ngo abatutsi n'abanzi ni inyenzi hari ibyo yatumye yakoze bikajya mu mitwe y'abantu bigatuma bica abantu bakabica urubozo nk'abatari abantu uwavuze ngo abahutu bose ngo nabicanye nawe hari ubwicanyi yakoze kuko yumvaga ko arimo kwica abicanyi cyangwa se yaratumye abo bagiye gukora ubwo bwicanyi cyangwa se mwice bariya bicanyi mwice ibipinga ibigarasha ibiri nk'ibyo nibyo niyo mpamvu rero tuvuga ngo imvugo nk'izi ngizi zishingiye ku nzangano ndetse na ONU umuryango mpuzamahanga umuryango w'abibumbye wafashe resolution umwaka ushize cyangwa se muri 2019 bavuga yuko imvugo z'inzangano zitera amakimbirane zitera ubwicanyi bw'abantu benshi bushobora no kubyara na bya jenoside ko ari ibintu byo guhashya no kurwanya hakiri kare ariko none raditeme nta rugo twavuga ngo yagiye irwanya ibyo bintu ahubwo yibajije inatumira n'abantu kugira ngo batekereze kuri iryo jambo rituruka hehe ririmo gukoreshwa mu buhe buryo abantu barabibona gute abantu batanze uko babitekereza go abazanye izo mvugo nabo ndumva mwarabahaye karibu igihe bazifuza kuza kubiganiraho nta kibazo ariko nagira ngo neza numvikanishe ikibazo twagize nk'umuyoboro wa radio iteme ikibazo twagize naho uvuga ngo abantu nibo bayoboye igihugu barimo kwicana ngo abandi nabere nta kibazo ubugoretse amateka kandi burimo gucabamo abanyarwanda ibice bibiri ibyo rero byumvikane hari umuntu simuzi ariko yitwa Kayisinga Mushayija wagiye akritika radio iteme ayinenga kandi ndanamushimira ko ayumva akanayinenga ariko icyo kintu yakunze kukigarukaho avuga ngo turi kubujyarya abantu bikomye abandi ikibazo ntabwo ari imvugo ikibazo nta n'ubwo ngo zazanywe nande ikibazo ni uburyo zikoreshwa n'ingaruka zabyo ibyo rero ntabwo twabirebera kandi ndongera kubashimira ubwo icyanyuma navuga rero nuko kugira ngo dukumire izo mvugo kuko hari n'ababikora wenda batabizi kugira ngo dukumire izo mvugo zaba ari izo z'abavantara cyangwa ziriya zo kwita abantu ngo ni ibigarasha ziriya zo kwita abantu ngo ni ibipinga kugira ngo dukumire izo mvugo birasaba ko twiga uwo muco wa deba wo kumenya kuganira tukaganira ku ngingo zose tukikuramo ego zacu sinzi ukuntu ego bayita mu Kinyarwanda ariko tukikuramo akantu k'ubunyabugabo kacu ko kwihagararaho twereka tuganire n'uyu muntu n'aba bantu nabo bafite ibitekerezo byo byose ntabwo umuntu ajya kuvugira ku maradiyo nta bitekerezo afite reka twumve ibitekerezo bye tubiganireho aho dufite impungenge tuhamusangize nawe adusobanurire ndetse nawe aho abona afite impungenge adusobanuze maze dukomeze dufatane urunana mu kurwana kugira ngo igihugu cyacu kizagire ubuyobozi bushingiye kandi bugendera ku mategeko ibyo bita etat de droit ibyo runana ruharanira iyo etat de droit ikaza yabishingiye no ku bumuntu urakoze Benoît ni interview tunagira mu bwongereza
urakoze cyane bana shire cyane kuri iyo ngingo nubwo tutari dufite gahunda yo kwigarukaho ariko hari usanga automatico mabyikoze reka ngusabe unasoze kuko ni nkugarukeho uvuga wenda hari cyo ushobora kuba wibagiye kongera ngo uhaye umunota umwe cyangwa ibiri uvuga usoza kuko umwanya wacu wagenda usa naho urangira niba hari cyo wibagiwe cyangwa ushaka kongeraho mu byo twagiye tuvuga ijambo ni rya bwana shire
urakoze cyane Benoît ntabwo ndi butinde ko twaganira ingingo nziza kandi twazinyuze bwo twagerageje kujya mu mizi icyo nshaka kuvuga ndashaka kongera kwibanda ku butegetsi buri mu Rwanda ntabwo ari ubuyobozi reka mbwite ubutegetsi buri mu Rwanda bukomeje gukoresha igitugu ndengakamere guhohotera abanyarwanda uko bwije uko bukeye abanyarwanda bo mu ngeri zose ari abanyamakuru ari abavuka ari mu butamazi ari abaturage basanzwe abantu bose barimo guhohoterwa igitsina gore kirahohoterwa kirakoreshwa mu bintu bibi cyane ni ibintu turimo gusabira leta ko yareba n'ahandi uko byagiye bigenda ikikibiri kavuga ati tuzasiga uwuhe murage mu banyarwanda ndimo kubisaba mfite icyizere cya 0% cyangwa se kiri no munsi ya 0% kubereka ndi ko imyaka 27 ibihagije kugira ngo abantu bakubwire ukosore ibyo ukosora mu gihe bitazakosorwa ndagira ngo nyibwire yuko tuzakomeza gushyira imbaraga zacu zose zishoboka mu kongera guharanira ubusugire bw'abanyarwanda bw'u Rwanda kongera guharanira ko abanyarwanda babaho mu ituze mu mahoro ubutabera bukabaho tukiyunga n'amateka yacu tukagera n'iterambere rigera ku bana bose b'abanyarwanda ibyo rero tuzabiharanira babishaka batabishaka nibyo tubabwira ngo nibikosore ni inama tubagira kugira ngo ibintu bizakemurwe mu buryo bwiza bwose bushoboka ariko twiteguye kuzakoresha inzira zose zishoboka kugira ngo abanyarwanda bongere babeho mu ituze kuko birakabije murakoze
murakoze cyane mwana ashiye reka nsabe Pasteur Bahati niba nawe hari icyo waba wibagiwe wakongeraho umunota umwe nibaza ko wadufasha kugira ngo tugendane n'igihe murakoze
ntabwo ndi butinde mu magambo gusa icyo njyewe nakongeraho ni ukuvuga ko abanyarwanda iyo bava bakagera nibo bifitemo ibisubizo by'ibibazo barimo n'ibibazo bizaza baca umugani ngo akimuhana akazi imvura ihise ntibazizere amahanga ngo niyo azabashakira ibisubizo biri mu maboko yabo byaba ari kuri leta y'i Kigali byaba muri za opposition ziri hanze solution imwe
nuko Imana yaremye u Rwanda ngo butaki buterekamo ubwo bwoko butatu usibye ko nge ntanabwemera nk'ubwoko kuko buri bwoko bugira ururimi rwabwo ahubwo ni nk'imiryango itatu hanyuma abo bose bagomba kubana nk'abavandimwe bakubahana bagashyirana imbere umuntu wese akemera mugenzi we bakubaka igihugu nk'uko n'andi mahanga yose bubaka ibihugu byabo ibyo rero bifitwe n'Imana mu maboko yayo twizere ko igihe cyabyo kizagera hanyuma Imana impera umugisha abanyarwanda bose iyo bari hose nibahaguruke bashakashakemo ibisubizo by'ibibazo barimo Imana ibajye imbere
wakoze cyane Pasteur Bahati nawe Imana ikujye imbere reka nsabe Anicete Karege dufatanya muri ibi biganiro ndamubaza akabazo kamwe ariko aboneho no gusoza wewe ndaguha iminota itatu Anicete Karege abakurikira politike y'igihugu cy'Ubufaransa barabona ko mu minsi iri imbere mu mwaka w'2022 tuzaba twinjira mu matora utekereza yuko iki kintu icyuko makoro agiranye umubano udasanzwe na leta y'u Rwanda ndetse aho yemera igihugu cyo ko gishobora kuba hari amakosa cyakoze usanga byatangiye guteza na deba hirya no hino mu bantu bakomeye muri iki gihugu bishobora guteza cyangwa se bishobora kumugiraho ingaruka ku buryo manda ye ya kabiri ashobora kuba yayitakaza muri analize zawe hanyuma uboneho n'akanya ko gusoza murakoze
bo reka nongire ngushimire icyo nagusubiza nuko u Rwanda urushyize ku bihugu bishobora kugira ingaruka kuri politiki y'u Faransa ugiye kurushyira nko ku munzane rwapima ibiro nk'ibyibaba ry'inkoko uko uretse natwe tubizi ibi ngibi wenda n'abanyamakuru cyangwa abantu bari muri politiki cyane bakurikira ubundi opinion yo hanze abaturage ibyo bintu bya raporo Vincent Duclerc ibyo bintu by'indege n'iki ntabwo babizi aba ndavuga abaturage batora ntabwo babizi donc ndashaka kubwira ko niyo ubwiye umuntu w'umufaransa muganira politiki ya Afurika bazi muri ya Chad yo barayikurikira Senegal barayikurikira Cote d'Ivoire barayikurikira ariko igihugu nk'u Rwanda abantu baruzi nyabyo ni bake cyane nuko ndashaka kukubwira ko nta impact na ntoya umubano w'u Rwanda n'u Faransa ushobora kugira ku matora nayo birashoboka ko makuru yatakaza manda ye birashoboka byo bintu byose muri politiki irashoboka ariko nta ruhare kuba yaragiranye diri n'u Rwanda bizageraho icyo cyo rwose nakikubwira kuko ari byo ngibyo nka buri uzabaze abantu wenda mukorana cyangwa muturanye umuntu uziruize mushiki wabo nta umuzi kandi atuyipaye kandi yazanywe n'amakuru ariko n'abandi bose nuko uzasanga abantu ba sobanukiwe cyane ba nabo bayibedirine twahoze tuvuga ba Alain Juppé n'abandi bazi politiki yongiyo ya kera y'u Rwanda barabisobanukiwe ariko abandi baturage ntabyo bazi ikibi kugaragariza nuko n'aba bantu ba opozwa barwanya ubutegetsi bwa makuru nka ba Marine Le Pen hari uwigeze wumva bivuga se none ntashobora no kubatabizi donc ni ibintu makuru wakuru ko ashaka kuna ntangaruka bizamugeraho nandatsindwa mu matora ntabwo aribyo bizabimugeza nagira nkubwira ahubwo ko ngewe buriya mu matora y'2017 nashyigikiye makuru naye n'umumwasasire rwose n'umuntu mushyigikiye cyane ariko ni umuntu wabaye disi bwa mbere kubera ko nahise mbona agiye kuri ku ruhande rwo kwa Kagame ndavuga nti naribeshye ubwo politiki y'u Faransa mpita nyivamo nuko nguko ubungubu ishyaka rye nahise ndisezeramo ariko ubundi abaturage bo icyo warumbajije b'abafaransa ntabyo bazi nta n'ubwo bizagira ingaruka mu matora mu gusoza rero nagira ngo nongere nshimire abantu bose bagize uruhare muri iki kiganiro nshimire pastori Bahati, nshimire Ashire Kamana, nshimire n'ingingo zateguwe zari ziri kuri ku byo twaganiriye, kuko ni ibintu kameme bifite akamaro. Hari umugani mu kanya pastori Bahati aciye mu kanya avuga ati akimuhana kazi imvura ihise. Ibi byose byizi raporo, izi raporo twaganiragaho ari raporo y'Abafaransa ya Vincent Dutrey, hari iriya yo mu Rwanda. Byose ni ibintu bikugaragariza yuko abategetsi b'ibihugu byinshi by'isi bashobora guhurira ku kintu bakumvikana n'ibibazo bari bafite bikavaho. Ariko ntabwo ibibazo by'abaturage bivuyeho ngo uzuvuge ute se ubundi kuba iyo raporo isohotse bizamarira iki umucikacumu wo mu Rwanda? Ntacyo zisoma, ntacyo. Ni abategetsi bumvikana hagati yabo. Ni ukuvuga ko ahubwo birimo biha imbaraga Kagame Paul ukandamije Abanyarwanda. Niyo mpamvu navugaga nti nari nsubiyemo uwo mugani wa pastori Bahati, akimuhana akazi imvura ihise, kwizera ko amahanga azadukeri mu bibazo ntacyo, kuko bagenda bumvikana hagati yabo nk'abakuru b'ibihugu. Ahubwo Abanyarwanda bagombye kwishyira hamwe bakareka utwo tuntu tw'amacakubiri, mwarimo musubiramo mu kanya, tukishyira hamwe tukareba ukuntu twakwikiza ubutegetsi bw'igitugu. Nagira ngo rero mu kurangiza, nk'uko turi mu kwezi kwa kane, ukwezi kwa maraso turabizi, nongere na nunamire abantu bose bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri uriya mwaka w'igihumbi 1994, n'ababuze ababo bose nabihanganishije. Nongere kandi nk'uko twatangiye tubivuga, nihanganishe n'abantu bose babuze ababo ubwicanyi ndengakamere bwakorewe ikibeho ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1995 bikozwe n'ingabo za FPR Inkotanyi. Ndabashimiye rero kandi ubwo ndizera yuko utaha tuzongera guhura. Murakoze, Imana ibafashe.
Murakoze cyane nawe Anicete Karege. Mboneho umwanya wo gushimira bagenzi bacu, Ashire Kamana wigo mu mwanya wawe ukaza ku butumire bwacu. Ndizera ntashidikanya ko ikindi gihe nitugutumira uzongera ukaboneka. Ndashimira cyane pastori Bahati nawe kuba wigomye umwanya wawe ukaza kwitabira kino kiganiro. Ndagushimira nawe Anicete Karege kuba wabanye natwe. Ndashimira cyane ku buhanga bw'ibyuma. Ndashimira cyane abadukurikiye ndetse n'abazakomeza kudukurikira. Ndatekereza neza yuko abantu bose mugenda muduha ibibazo byanyu tugerageza kubisubiza duciye mu biganiro nk'ibi ngibi, kandi tubahaye umwanya kugira ngo mujye mukomeza mutubaze ibibazo mwumva mwifuza. Iyi ni radio yanyu. Kuri mikoro rero yari jyewe Umuhoza Benoit, ndabashimiye nakagaruka.